Enkosi Mzwala Neville, inkosi kusikelele. Kumnandi kuba lapha emncubeni kwakhona ngale ntsasa. Ndinibulisa ngobabalo nonke kusasa nje. Ndiyathemba ukuba iya kuba yimini emnandi le kuthi sonke ebusweni benkosi yethu. Ngoku ke ndinesifundo kusasa nje, ndifuna ukuya ngqo esifundweni. Ngoku ndicinga ukuba sibalulekile nokwenzela ukuba isihlwele singabe sihluphekile. Uyazi, kufuneke sihlale ixesha elide, babe abaninzi bemile. Ndiza kuya ngqo esifundweni. Ngoku ke ngokuhlwa ndifuna ukuthetha ngengongoma ethi isikhokelo sobomi bam. Kwaye ndiyathemba ukuba abaninzi abaninzi kangangokuba benako bakubakho ngelo xesha langokuhlwa. Nangona ukuba unebandla lakho, siya kakade siyafuna ukuba ube sebandleni lakho. Ngumsebenzi wakho lo ukuba ube lapho apho ikhoyo indawo yakho yokusebenza ubonakalise ukhanya kwakho. Ngoku sisoloko sithembile ukuba xesha ngalinye sibuyela apha sakuba nendawo enkulu kunale ikhoyo. Kodwa sifumana ubunzima malunga naloo nto. Naphina elaphunga labaphathiswa lizame yonke into ngokuqinisekileyo. Bathumela kwenye indawo yamkelwe, bayithumele kwenye indawo suka bayithintele. Bayibuyisele umva, bayayivuma ngapha ibuye. Sifumana ubunjani bona ubunzima. Kodwa uyazi, usathana usoloko engumli wokulungileyo. Khumbula njalo soloko engo. Bendimangalisiwe ukuba uphina Anthony, bendingamboni, ndidibene notata wakho. Ndaza ndakhangela apha kubaphulaphuli, uthe ubuhleli phaya. Siyakuvuyela ukuba nawe kunye notata wakho apha, umzalwana uMilano ovela eNew York. Ndiyathemba ukuba njengokuba ndisiya phesheya kolwandle kwakhona ngeli thuba, ndiyakufumana elinye ihlumelo eliphuma eNew York. Kwalapho ukuba inkosi ithandile. Ngoko sinivuyela kakhulu nonke, kulunge ngokodwa ukuba nibe lapha. Kwaye sibe nexesha elimnandi phezulu, okanye ndingathi ndibe nalo mna, andibanga uIsaya etempileni. Ke kusasa nje sifuna ukuthetha ngengongoma, mhlawumbi sifundise gxebe ukuba sinokuba nako ukwakha umnquba ophilileyo. Ukwakha umnquba ophilileyo ube indawo yokuhlala koThixo ophilileyo. Indoda egqibeleleyo, umnquba ophilileyo kaThixo ophilileyo apho ahlala khona. Ndiyakholwa ukuba banalo mculo omnandi apha, andibinathuba lakuva. Kwaye ngokuhlwa nje ndiza kuzama ukuhla ndize. Unkosikazi undixelele ngomzalwana ekuthiwa unguAngren. Ndiyakholwa ligama lakhe elo, wasezantsi eTennessee. Ngoku ebelapha phezulu andimboni kusasa nje, kodwa ndiyakholwa ukuba ukho ndaweni ithile. Ndingathanda ukumva icula ngokuhlwa nje ukuba ndakuba nako. Nokuba ngu-Down from His Glory okanye How Great Thou Art. Ndingathanda ukuhava. Bangaphi bayakuthanda ukuva umzalwana uAngren ecula? Ndiyawuthanda umculo omnandi. Kwaye uMidi uthe unelizwi elimnandi, undikhumbuza umzalwana uBaxter lo wethu. Yimvumi naye njengokuba sisazi sonke. Ibe ngu-Down from His Glory okanye How Great Thou Art. Ndiyakholwa ukuba ndimbhaqile ngokuphaya. Uya kulunga mzalwana uAngren ngokuhlwa ukuba unganiba nako. Ukuba uya kuba usekhona, uza kuhlala uyilinde le nkonzo yangokuhlwa nje? Kulungile, ndiyakuxelela. Kunjani ukuba andifuni ukuxakekisa mntu. Kutheni kungabi ngoko nje ukuba unokuba nako ngexesha lamatywina asixhenxe xa sishumayela wona? Ukuba unokuza ndingathanda ukuwashicilela, uyabona, ukuze ndiwafumane. How Great Thou Art ndawonye Not Down from His Glory ngelo xesha. Akumangalisi ukukhonza inkosi. Andiyazi into ebendinokuyenza kuba bendingengomKristu. Kumnandi ngenene ukuba ngumKristu, ndiziva ndingase ndixhumaxhume ndikhale ngelizwi lam lonke. Ukuba ngumKristu fana ucinge. Umiliselwe ngokupheleleyo kuKristu. Ndiyazi ukuba ndisoloko ndiliphosa ukulibiza igama lale ndoda qho. Inokuba ngu-ST okanye uTS, mhlawumbi into elolo hlobo, Sama, umzalwana uSama. Ndifuna ukubulela yena nenkosikazana yakhe ethandekayo. Ndiyacinga ukuba ichithe malunga ukhangeleka ngokungathi sithuba senyanga ezintandathu ekuchwethezeni. Ezi zigaba zisixhenxe zebandla, ngoko ke sesiyifumene kwakhona ichwetheziwa. Ilungele ukuhlolisiswa iye kubeni yincwadi izigaba ezisixhenxe zebandla. Dade uSama, kuloo ndawo ukuyo, ngokuqinisekileyo uyakusivumela sikuhlawule ngaloo nto. Ibingumsebenzi omkhulu lo, ngoba inkulu olwa hlobo. Ingandithatha inyanga ezintandathu ukuba ndiyifunde ndiyigqibe. Andithethi ke ngokuyisusa emakhasethini ukuze kwakhona ndiyijike ndikhuphe iindawo eziphindiweyo. ndiyenza ibe incwadi siza kuyilungelelisa ke siyithumele kushicilelweni khona ngoku kuba sicinga ukuba into ekufuneka beyifumene khona ngoku abantu kwaye ungayifunda ubhili ke besandukundibonisa ekungeneni kwam phaya emva kwimizuzu nje edlulileyo ukuba seyilungele ukuya kumshicileli ngoku ngoko dade itabanekile iza kuwuhlawula ngaloo nto andinakulindela ukuba ukwenze isimahla oko okanye mhlawumbi ukuba sithele incwadi sayifumana saba nokuyenzela ixabiso okanye into enjalo sibe nokubeka ixabiso apho uya kuthi ube nento oyifumanayo nanini naxa beyithengisa enye kwezo zinto ungathetha nje nebhunga labaphathiswa abahleli apha abanye babo balapho phakathi baza kubonelela malunga naloo nto inkosi ikusikelele ngokulunge kakhulu umzalwana nodade ukhitha abadala abahleli apha bakwisithuba esisondele ekhuluini kancinci nje bendisandula ukuhlangana naye udade emzuzwini nje odlulileyo wathi ngoko ngokuqinisekileyo iyakuba okokugqibela ndikubona umzalwana ubhili wathi ndiyaguga mpela ndathi o hayi ke andithandi ukuva usitsho banjengomama notata kanye siyabathanda umzalwana nodade ukhithi wonke umntu uyabathanda kubakho into eyenzekayo kum ndakubabona bengena enkonzweni isibini esincinci esidala esinjeya khawucinge nje babeshumayela ivangeli phambi kokuba ndizalwe ndibe sendilixhewa ewe cinga nje babeshumayela ndingekazalwa ndim lo ngoku ndikhe ndicinge ndiyaguga ngokupheleleyo kuze kuthi ngokucinga nje sendilungele ukunikezela ndibone umzalwana onodade ukhithi bengena owuzuko kuthixo ndithi hayi ndisivando nwabile ewe mhlekazi ukubabona nje indlela abanoku indlela abakuphembelela ngayo inene kwakhona uqapheleke ukuba sebephantse ukuba bobudala bam okwesibini babe besaqhubekela phambili entsimini bebehlile kusasa nje bacela incwadi ukuba babe nokuthabatha incwadi baze bazithengise befuna amakhasethi ukuze baphume bayokuloba imiphefumlo ngala makhasethi ngoku sebesondele ekhulwini leminyaka ubudala ngoku ziphi iimpiko zakho ezimbini ebezithetha ngazo phezolo
I begin to think about where's mine.
Ewe, ngiyaqala ukucinga ngoku ziphi ezami. Mingapi iminyaka yakho dad ukhithi? Ngamashumi asibhozo ananye. Mingapi iminyaka yakho mzalwana ukhithi? Ngamashumi asibhozo anesibini. Ngamashumi asibhozo ananye namashumi asibhozo anesibini iminyaka budala. Babe besazixakekisile impiko zabo ekusebenzeni besaqhubela phambili. Nantoni na ingalunganga ethi iqhubeke ohayo azi ngayo udade ukhithi uyakhala unxeba ekhaya. Ngenye imini watsala unxeba kwakho usana oluncinci oluyintombazana ndiyakholwa elulo. Olwazalwayo isibilini ke singaphandle isinyi singaphandle kolosana futhi ugqirha wayengazi into amakayenze ngaloo nto wayesoyika ke ukuqhuba uqhaqho sathandaza waziphindisela phakathi isibilini ngoqhaqho ecinga ukuba alunakuphila lwazelwa phila kungekho ndlela ngoko isuka kwithumbu lingasemva ukuba kudlule ukutya kuphume udade ukhithi waphinda watsala umnxeba senza umthandazo kwakhona kwaye ngoku nendlela eqhelekileyo nguyelo ukho njengengqina kwanogqirha ngokwakhe lingqina lokuba inkosi uyesu umdali omkhulu uyabona into usathana wayezama ukuyenza ukunqamlela ubomi bolwasana kwaze ngoko uyabona ngoko ndiyakholwa ukuba elo nenekazi labuyela labuyela enkosini udade ukhithi walikhokela walibuyisela kukristu emva kwaloo mmangaliso mkhulu wenzeka kusana lwalo ndifumene umnxeba osuka ecalifornia izolo umzalwana ongumlungiseleli phaya endandinayo kuqala kwam ukuya ecalifornia kwiminyaka eyadlulayo umzukulwanana wakhe uzelwe enesine isithathu semibhobho evalekileyo entliziyweni yakhe ndaze ndamxelela ngesa siganeko ndathi lo thixo ube nako ukudala omnye lo awenze ulunge unako ngokuqinisekileyo ukuphilisa umzukulwana wakho mkhuthaze nje umfana lo mfana ke wayekho enkonzweni kuqala kwam ukuya ecalifornia kwisithuba seminyaka elishumi elinesibhozo eyadlulayo ngoku lishumi elinesithandathu leminyaka eyadlulayo seyililo ndandisecalifornia ke yaye ke laa nkonzo yamphembelela ngeyona ndlela loo mfana wade wathi bakulufumana usana lwakuba luzelwe babona ukuba kukho nto ingalunganga lwaluluhlaza bazama ukulutha umongomoya nokunye lwabe lungakhangeleki ngokungathi luza kuphila baze ke ugqirha ngoko balixilonga bafumanisa ukuba imibhobho emithathu yayivingcekile entliziyweni yalo ingenamithunja kwaphela uyabona umnye kuphela umbhobho opompayo waze watsalela uyise umnxeba wathi tata tsalela umzalwana uBranham ngokukhawuleza mxelele ukuba acele nje uKristu uya kuyenza nantso ke oh nkosi impembelelo loo nto bayibonayo uyabona le nto bekuthethwa ngayo phezolo into eyiyo ngexesha elililo ke ngoko sakuqhubeka sincokola singathe siyongena kwesi sifundo sakufika nje kufana nje nenyopanyopa ngentsasa ebandayo bujiye kangangoko uyazi sinamathelene sonke siyavuya kakhulu ukuba nobudlelwane obulolo hlobo ewe mhlekazi ngoko ke ngoku masizolise ngoku singene esifundweni ngoku ndiza mhlawumbi andazi nokuba niyayibona nalaa nto okanye hayi iphaya ebhodini
No, I don't think so right now, Doc. Just maybe in a little bit. Well, we do that when I get... if you got a spot here? All right, let's just turn it right on. Can you see way back there? Can you... If you can see, raise up your hand.
Mhlawumbi ngijike ime ngohlobo kwimizuzana embalwa ngoba sakuba nako. Ngoku sisazilungiselela okuya.
I'm getting started.
Ndiqalisa emva kwexesha kusasa nje. Hayi, hayi. Ndingaphambi kwexesha malunga nemizuzu elishumi elinesihlanu.
And so then...
Futhi ke sawukhe sithathe ixesha lethu ngoku ngokuba asifuni ngxama. Ngoku wakungxama usuke uzone izinto obuza kuzithetha. Ngoku bendiphulaphula ikhasethi ngenye imini, injengokuba bendiyixelele. Ndanentloni kakhulu sisiqu sam. Kungekuba kungenxa yendikuthethayo, kodwa indlela endikuthetha ngayo ndikhawulezisa kakhulu. Kukudida imithambo yentloko nje, ndiziva kufuneke ndilinde. Ndikhe ndabona ngenye imini apho baza kwakha khona umzi omkhulu ogcino lwezilwanyana apha embindini weLouisville. Umnumzana uBrown ke ndiyakholwa wayelapho wanikela ngesigidi sedola malunga nalo msebenzi. Hayi, ukuba bendinaso bendisenokuphantse ndisikhuphe ukuze ndikhule ezazilwanyana. Andikholelwa ekuvaleleni nayiphi na into ngolwa hlobo. Ndise ndikhe ndingena emzini wogcino zilwanyana ndizibone ezo zilwanyana zizintsizana ezindala. Amabhere neengonyama nezinye izinto zihambahamba siya emvana phambili zisentolongweni obomi obazo. Uyabona, ikwenza ube buhlungu loo nto. Eyona nto ke zithinjwe bubulumko bomntu olumkileyo kunokuba zinjalo. Uyabona, bazibambisile ke bazifaka ekuthinjweni. Ngoku ndicinga ngokuba uSathana uyayenza loo nto. Uthatha abantu abathandekayo abafanele ukuhamba iindawo ezinkulu zikaThixo amasimi nezinto ezinjalo amthathe amfake kwisisele sentolongo yehlelo elithile okanye umgaqo othile okanye enye into ambophelele apho ke yinto embinjani ke leyo andiyithandi ke imizi yogcino zilwanyana kodwa ndiziva ndiyinto efuna ukuba njengesinye sezo zilwanyana xa nivalelwe nonke nizama ukukhululeka uyazi ukuze niphume kubekho into eniyenzayo Ngoku phambi kokuba sisondele elizwini makhe sisondele kumbhali welizwi njengokuba sithobisa iintloko zethu ngoku emthandazweni. Bawethu onenceba wasezulwini. Sihlanganisene egameni lenkosi uYesu kwakhona kusasa nje unyana wakho othandekayo. UThixo esenyameni. Oweza kweli hlabathi ukuze abe sisicamakushelo sezono zethu. Waze wafa olilungisa ukuze thina ngobulungisa bakhe singe ngomalungisa nje sibe nokwenziwa sigqibelele sikuye. Siza sivuma ukuba asifanelekanga Nkosi. Akukho nanye into elungileyo kuthi. Sonke sikwisisele esinye esikhulu samabanjwa. Nokuba simikwe iphina imbombo sisejele sonke omnyaka nakumnceda omnye. Kodwa uThixo ngenceba yakhe engenasiphelo wehla wazivula iingcango zesisele wasikhulula. Asisavalelekanga ngoku. Asikho kumzi wogcino zilwanyana wehlabathi. Kodwa ngoku sikhululekile singaphandle. Oh, ndlela le simthanda ngayo siyamnqula kananjalo. Yeka ukukwazi ukuhamba kumasimi amakhulu amadinga akhe. Siwabone bonakalalisiwe phambi kwethu ukuze ngala wethu amehlo. Simbone uThixo omkhulu kanaphakade ezityhila phambi kwethu ezenza abe inene njengokuba wenzayo kubaprofeti bakudala. Sisazi le nto ukuba baphumle beqinisekile ukuba ngemini ethile siya kubuyiselwa kwakhona ekubeni sebudlule obubomi. Eluvukweni siye kubomi obungunaphakade obungasayi kucima. Imizimba yethu ayisayi kuguga, sayi asisayi kufa. Asisayi kulamba futhi singayi kuze sibe nantswelo. Kodwa siya kuhamba naye. Sifuna ukumva esithi, ngenani eluvuyweni lwenkosi yenu olwalungiselelwa nina kwasekusekweni kwehlabathi. Kude phambi kokuba isono singene. Wayesele ewenzile amalungiselelo njengoba wayelungiselele uAdam noEva. Ukuba bangabi nakuze bagule okanye babe nankathazo. ngoku wayelungiselele thina kuba wayesazi kwangaphambili ukuba siyeza. Isono senza umqobo omkhulu, ngoku ke isono sisusiwe ngegazi likaYesu. Ngoku sisinge ezweni ledinga ngokwesithembiso sikaThixo esingunaphakade. Sisikelele ngokubawo njengokuba sifunda ilizwi lakho. Sifuna ukwazi ukuba kufuneka sibe ngabantu abanjani na ukuze sibe phaya. Sincede namhlanje kwesikolo ukuze sibe nokuba notishala omkhulu, umoya oyingcwele oya kuhla azityhile kuthi ngelizwi lakhe. Ngokuba oku sikucela egameni lakhe, sikucela uzuko lwakhe. Amen. Ngoku okokuqala ndiyakuthanda ukuba sityhile kunye kuPetros wesibini isahluko sokuqala. Ndifuna ukufunda isicatshulwa sesibhalo apha ke. UPetros wesibini isahluko sokuqala. Ngoku ke kuni banentsiba namaphepha. Ndiyakholwa ndixelelwe kusasa nje ukuba ngamanye amaxesha ukujika intloko ndiyibhekise kude kwenza ikhasethi livakalele phantsi. Sukube ndingazimisele kwenza njalo konke konke. Ndiyaqikelela ke ukuba ngelinye ixesha ukuba sinokuzama ukufumana umboko ophinyelayo siwujingise entungo. Nokuba uphina ngoko uya kuba ulungile, uya kuba ulungile jikelele. Ibe ngumboko okuthetha ulapha phezu kwesilingi. Ngoku nje lo gama ndisathethayo ukuba emva kwenkonzo uyafuna ungalukhuphela oluphahla lomfanekiso lulapha. Ndinawo kwakhona ukuchwetheziwe apha. Ndiza kuthatha isikhonkwanana ndikubeke apha ngaphambili ukuba niyathanda ukuwenza ngelinye ixesha nifike kwangethutyana ngale njikalanga ukuze sibe nokuqonda. Ngoku sisondela kumatywina asixhenxe, sizigqibile izigaba ezisixhenxe zebandla. Lo ke ngumyalezo ngemfundiso ehlanganisa umntu oza kuhlangulwa ngegazi lenkosi uYesu aze ke aye kuba kwesa sigaba sebandla, esa sigaba sebandla saphakade ekupheleni kwamatywina. Ngoku siyazi ukuba sinamaxilongo asixhenxe, izibetho ezisixhenxe, iingqayi nezinto ezinjalo esiza kungena kuzo njengokuba siqhuba nje, kodwa silinde ukuba sibe nendawo engaphezu koku ukuze babe nokuhlala phantsi abantu. Ndicinge ukuba ke oku kuya kudibana kanye apho bendingalindelanga kuzoba lo mfanekiso. Kodwa ngenye imini ndikunye nabahlobo bam bathandekayo abakwaCox ezantsi eKentucky. Ndandihlile ndacinga ukuba mhlawumbi ndawukhe ndingene usuku lube lunye kwakhona ndizingele oonomatsi basemthini Squirrels phambi kokuba liphele ixesha lonyaka. Ndandilapho ke ematyholweni nomhlobo wam uTshali, ndime apho noRodney umntakwabo. Andizange ndibone namnye unomatse. Ndiyacinga ukuba ndabothusa bonke bemka xa ndasuka ndakukhwaza phaa phezulu ematyholweni. Kwakufike le nto kum ke bafana, nawe dadunele nomatshi. Ngoku ndandithe kuni ndiyakumxelela ukuyifumana kwam ngecawa, yiloo nto eyafika kum ke. Ngomyalezo endandiza kuthetha ngawo wasuka wadibana ngokufanelekileyo wonke uphela. Suka ow ndanganganokwenene ukukhwaza ukukuko kukamoya ndingxola apho kuloo matyholo. Ngoku ke masifunde ngoku kuPetros wesibini isahluko sokuqala indimana kuso. USimon Petros umkhonzi nompostile kaYesu Kristu ubhalela abo baluzuzileyo ukholo luxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. Ndiyayithanda le ndlela ibekwe ngayo apha ngokuba yonke ingongoma kusasa nje isekelwe elukholweni, uyabona. Make ndiyifunde kwakhona phulaphulisisa. USimon Petros umkhonzi nompostile kaYesu Kristu ubhalela abo baluzuzileyo ukholo luxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. Qaphela uthi ndiluzuzile olu kholo. Ndaye oku ndikubhekisa kwaba baluzuzileyo ukholo oluthandekayo olunje. Ndifuna ayikho abangaphandle ehlabathini, oku kubhekiswa ebandleni kwabakuKristu. Uthi makwandiswe kuni ukubabalwa noxolo ngokumazi uThixo noYesu Kristu inkosi yethu. Nibona nje ukuba amandla akhe obuThixo asiphile zonke izinto. amandla akhe ubuThixo asiphe zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo ngako kumazi lowo wasibizayo ngozuko nesidima. Esithenge ezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo la madinga nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo. Ngoku makunyakamise kwandele mpela oko ngoku. Asishumayeli kusasa nje, sifundisa nje esifundo imvelo yobuThixo. Makhe ndiwufunde kwakhona la mqolo wesine ukuze ningayiphosi. Esithe thina saphiwa, esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo la madinga nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo, nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Niyabona ihlabathi sisindile kulo ngoku, uyibhekisa ebandleni. Yiloo nto silapha nje kusasa nje ukuze sifumanise ukuba yintoni na indlela, ziyintoni na iimfuneko zikaThixo. Akukho mntu apha kwabathanda uThixo ungafuni ukuba aye efana noKristu ngakumbi. Ngoku ibekiwe apha wonke umKristu. Ndiligala leJoni, khangela umzalwana nodade uKidi aba ngokuphandle ngabona abadala kwesi sakhiwo. Kodwa ukuba ndingababuza uyintoni umnqweno wentliziyo yenu, ungakukuthi kukusondela ngakumbi kuThixo. Wakufunda ngoKristu, ukho nto ithile ngaye inothando kakhulu, uzama ngako konke ukuba ungene kuye kanye. Nindixolele ngalo mzekelo. Ndathi kwinkosikazi yam apha kungekudala kakhulu, siya sisiba badala sobabini, ndathi kuye, usandithanda ngalaa ndlela wawukade undithanda ngayo? Wathi ngokuqinisekileyo ndiyakuthanda. Ndaze ndathi uyazi ndikuthanda kakhulu de ndifune ukukuthabatha ndikufake ngaphakathi kum ukuze ke sibe banye ngokupheleleyo. Ngoku oko kuphindaphinde ngekhulu lezigidi. Uya kufumanisa ke indlela ikholwa elithela thandana noKristu elifuna ngayo ukungena kuye ngokuba luthando. Apha ke uza kusibonisa ukuba ngala madinga singathini na ukuze sibe ngabaxhamla imvelo yobuThixo kaKristu. Le mizimba yenyama indlela esinokuba ngamadlelane ngayo. Ndisenokuthetha into kule ndawo, isizathu sokuba ndikholwe. Ngoku omnye ukhe wandiva kakubi kakhulu apha kungekudala kweli xesha lidlulileyo, ndafumana incwadi evela kwibhunga labalungiseleli ethi ndikholelwa ukuba sibekelwe abalingane ngokwasemphefumlweni. Ngoko kufanele sishiye abalingane bethu ukuba asingabo esibekelwe bona ngokwasemphefumlweni, sitshate abanye esasibekelwe bona ngokwasemphefumlweni. Oh Nkosi, ndathi andinalo ityala lemfundiso etenxe olo hlobo. Ndaba soloko ndiyichasile loo nto. Andikholelwa kuloo nto, ngokuqinisekileyo akunjalo. Ndiyakholwa ukuba uThixo uyasinika abalingane, yinyaniso leyo, ukuze sibe ntonye omnye nomnye. Injalo loo nto, kwaye phambi kokuba indoda itshate ifanele ukuba izicingisise ezi zinto, izifunde nzulu. Omnye umfana wandibuza ngenye imini wathi, ucinga ukuba ndifanele ukuyitshata mzalwana uBranham intombi ethile ethile? Ndathi uyifake kangakanani engqondweni? Wathi oh hey, ndiyayithanda. Ndathi ngoko ukuba uyi ukuphila ngaphandle kwayo kungcono uyitshate ke, kodwa ukuba unokuphila ngaphandle kwayo kungcono uyiyeke, kodwa ukuba loo nto iza kukubulala kungcono uqhubeke utshate. Ngoko ke into endandizama ukumxelela yona yile, ukuba uyithanda kangako ngoku okwangoku phambi kokuba nitshate yonke into ilungile, igudile. Kodwa emva kokuba nitshatile inzima nezilingo zobomi ziyangenelela. Kungelo thuba kanye apho kufanele ukuba nithandane ngolona hlobo ngokude niqondane. Yakukudanisa okanye yona idaniswe nguwe nangoko niqondane. Kuyiloo ndlela ke nakuKristu. Uyabona, kufuneka sithandane naye kangako de sithi sakucela into aze angasiniki loo nto ingasishukumisi nakancinane. Uyabona, ngoba inyeke kwakho indlela yokwenza loo nto kukuba ngoxhamla kwimvelo yakhe yobuThixo. Uya kusiqonda ke isizathu sokuba angakuniki loo nto, amadlelane ngemvelo yakhe yobuThixo. Khangelani apha ke, nisindile ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Nisindile kuko, niyayibona ukuba iya kubani na? Iya kwibandla. abo bakuKristu banyuselwe ngentla kunezi zinto ongaziphakamisanga kodwa wenyuswa nguKristu. Kubazalwana bam nodade abantsundu abakhoyo kusasa nje, andikwenzeli kuze ndenzakalise konke oku, kodwa ke sasenkonzweni kwixesha ladlulayo andazi nokuba ndakha ndayibalisa na emnqubeni, ndayibalisa kwiindawo ezininzi. Kwabakho udade ontsundu wathi, ndingakhe ndibe nomngqina okanye ndingqine ngokuqinisekileyo dade, qhubeka nje. Wathi, ndifuna kubenzela uzuko lukaThixo obu bungqina. Wathi, niyazi andiyiyo le nto bendifanele ukuba yiyo. Waze wathi, andiyiyo le nto ndifuna ukuba yiyo, kodwa wathi inye into eqinisekileyo andiyiyo le nto ndandikade ndiyiyo. Uyabona, kwakukho indawo asuke kuyo wayenyusiwe. Sazi ngolo hlobo ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini, siyabheka sijonge esigingqini esembiwa kuso. Uyabona, asiyo into esifuna ukuba yiyo, asiyo kwa into esifanele ukuba yiyo, kodwa inye into esinombulelo ngayo, asiyo into esasikade siyiyo. Sisendleleni yaye nisindile ekonakaleni kwehlabathi. Nisindile koko inkanuko nokonakala kwehlabathi ningentla koko. Ngoku lolo didi lo mntu athetha nalo. Umntu osindileyo kwezi zinto, uyabona, ukonakala kwehlabathi. Ewe, ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini olukholweni lwenu, nongezelele isidima esidimeni ke ukwazi, ekwazini ke ukuzeyisa, ekuzeyiseni ke umonde, emondeni ke ukuhlonela uThixo, ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwana, ekuthandweni ke abazalwana ukuthanda abantu bonke. Ngoku usinike isikhokelo apha sento esimele kukuyenza. Sazi ukuba siya kuyenza njani na. Ngoku njengokuba benditshilo, sonke sizama ukusondela ngakumbi kuThixo. Yiloo nto ndilikhethele lo myalezo njengale ntsasa ibandla. Ndisazi ukuba abantu bahamba phezolo, ndithe bangaphi apha bavela ngaphandle kwale dolophu. Bakwisithuba samashumi alithoba anesibhozo ekhulwini abantu abasuka ngaphandle kwedolophu. Bangaphi abasuka kumgama wekhulu lemayile? Wathini? Bangaphezulu, ndiyaqikelela kumashumi asibhozo ekhulwini. Bangaphi abalapha besuka kumgama amakhulu amahlanu emayile? Kancinci ingabi sisihlanu sesithathu sabantu ababesuka ngaphandle kwekhulu kumakhulu amahlanu emayile ukuba kude. Khawuyicinge nje loo nto, abantu behamba. Ngoko abo bantu abeze enkonzweni nje besenzela ukuba babonwe. Akukho oko ihlabathi apha phandle belinokukubona ngobuhle obungqongele ndawo. Bangabantu abaphantsi bonke, amahlwempu, banxibe ngokuqhelekileyo. Akukho mihobe mikhulu ivela kwikwayala ethile ezenza ingelosi. Amahadi azimpempe neefestile ezinamabala. Kuyinto enzima kwa ukufumana isitulo eside seplanga, kuyemiwa kujikelezwa emadongeni. Abazeli into injalo, kodwa beza ngokuba ngaphakathi kwabo ukho into ethile ebona ubuhle elingabuboniyo iliso lenyama. Liliso lomoya elibalulamayo ubuhle bukaKristu. Kungoko bezayo. Ngoko iintsuku ezininzi phambi kokuba sibe nenkonzo, ndithandaza ngokuzingisa, ndiye ematyholweni, ndiphathe engxoweni yam, ndixelele inkosikazi ndisaya kuzingela unomatse ngale ntsasa. Ndifake usiba necwecwe lephepha engxoweni yam. Nje ukuba kukhanye ngokwaneleyo ukuba kubonakale, sendichophe ndayami ngomthi ndaweni ithile. Izandla ziphezulu emoyeni ndisithi, Nkosi, yintoni endinokuyenza namhlanje? Yintoni oya kundipha yona ndiphathele abantwana bakho? Ndithi ndakubhaqa nto ithile ingathi itshisa ezantsi. Ufike into enje xa ubukho bakhe busondela. Ndiye ndiqalise ukuva into engathi kude le mgama into engolu hlobo. Isibini usiphinde kabini senza isine. Iye isondela. Isibini usiphinde kabini senza isine. Isibini usiphinde kabini senza isine. Isibini usiphinde kabini senza isine. Iqhubekela phambili njalo njalo ubukho bakhe bungena. Ziyekelele nje emva komzuzwana nje uya kuba uphuma esikwini sakho. Nako kufika umbono, yiya kwindawo ethilethile nento ethilethile. Uyabona, iqala nje ngokucinga nzulu, ingqondo yakho uyibeke kuThixo ngaphandle kwehlabathi, kude nehlabathi phandle phaya entlango uwedwa. Buqaliseke ukuza inye inye, ndibize naliphina inani okanye nantoni na, kubekho into eqalayo. ancinane ivakale kude isiza ukuze ke ngoku iye isiza ngokukhawuleza uhlale apho uphakamise izandla zakho ungathethi naliphi na ilizwi uziphakamise njalo izandla zakho emoyeni into yokuqala nje ubuqu bakho bonke buyemkiswa ukuze ke ubone izinto afuna ukuba uzazi ekubonisa izinto eziza kwenzeka ngamanye amaxesha kude kufikelele kwindawo ethile ime ke ngoku ingade ibe ngumbono sigaleleke nje isibhalo sichalathelana ndithabathe usibalo wam ngokukhawuleza ukuze ndingasilibali ndisibhale ndize ndakufika ekhaya ndisikhangele kwakhona ndisifunde nzulu ngamanye amaxesha ibe into nje engathi ayivakali kum xa ndiyijonga kwakhona emva komzuzwana sisweso siqalise siqhubeke kwakhona ndithabathe incwadana ke enje ndiqalise ke ukusibhala phantsi ngokucokiseke kangangoko ndinako loo nto andixelela yona ndacinga nkosi ndiyakutabanekile ndiza kubaxelela ihlani nize ikho into endindiphathele yona yindlela ezangayo ke leyo ngokuchanekileyo engathanga kuqala wandinika nto andinakukhupha nto ngoko ke ngale migcana nibona ndijonge kuyo apha ekuqaleni kwam ke bendingayifumananga le ndawo ilapha ndizokuyifumana kusuku nje okanye iintsuku ezimbini ezidlulileyo phaya ematyholweni ngoku aba bantu upetros uchaza apha indlela ekufanele ngayo sibe ngamadlelane ngemvelo yakhe yobuthixo ngoku mntu ngamnye kuthi uzama ukukhulela kwisimo sikathixo ngoku emva kokuba sigqibile ngala matywini asixhenxe ngoku ngelo xesha lokuvakaliswa kwamatywini asixhenxe okanye ukukhululwa kakade siyalazi ukuba yintoni na ityina kukukhululwa kolungiselelo ukukhululwa kwamatywini asixhenxe siya kuyibona ke loo nto apha etshatini ukukhulula umyalezo into etywiniweyo yavalelwa kule xa uyipheleleyo ndishumayele ngesitshixo isitshixo ke lukholo ukholo lulo oluphethe isitshixo isitshixo sisibhalo ngukristu ke ucango uyabona ngoko ukholo luthabatha izendisana zincinci zesibhalo luvulele lukhululele ubuqaqawuli nokulunga kukathixo kuze ebantwini bakhe ngoko ukholo luphethe isitshixo sokuvulela sikhululele ukristu ebantwini luyamkhulula lumtyhile ngoku namhlanje siza kuzama ukuthabatha kwa eso sitshixo sinye ukuze sivule indlela eya kubeni ngumkristu onesidima kwisimo sikathixo ukuze ube ngumnquba ophilileyo wokuhlala uthixo ophilileyo uthixo uzityhila ngeendlela ezintathu okokuqala wazityhila ekwintsika yomlilo oku ke kwabizwa ngokuba bubuyise kwalo thixo omnye ke wabonakalaliswa kuyesu kristu awathi wakha umzimba wawenza lo mzimba okwesithathu ngokufa kwalo mzimba wangcwalisa ibandla anokuhlala kulo yayinguthixo engentla kwethu uthixo enathi uthixo ekuthi ekwanguthixo omnye seso sizathu esenza ukuba abizwe ngokuba nguyise unyana umoya oyingcwele hayi othixo abathathu izikhundla ezithathu zikathixo omnye ukuba babecingile ngaloo nto kwibhunga lasenaisiya ngesingaphixananga olu hlobo ngekungenjalo kunjalo hayi othixo abathathu abantu abayiqonda indlela uyesu awayethetha ngayo noyise babe yena noyise bebanye ngoko ilapho yonke le nto ngokuqinisekileyo iyazityhila nje ngokuqinisekileyo yabona akangothixo abathathu ziiofisi ezintathu yintoni na nguthixo ezithobisela kwindalo yakhe uthixo ufuna ukunqulwa eli gama lithi thixo lithetha injongo yokunqula nguthixo ke ezama ukumisa abantu bakhe ngokuze afumane kubo oko wayebadalele kona wayengazange akwenzele nayiphi na enye into ngaphandle kokuba ube ngunyana nentombi kathixo ukuba uyiphosile loo nto yokuba ngunyana nentombi kathixo uphosile umqa ukuphosa ke eli gama lithi isono sin lithetha ukuphosa umqa ukuphosa umqa ngoko ukuba ndidubula into ethile ndibethelele isikhonkwanana kwiiyadi ezimashumi mahlanu ndidubule ndithabathe umpu wam ndidubule ukuze ndisiphose ngee-intshi ezine mhlawumbi ezintlanu kwenzeke ntoni umpu wam udinga ukulungiswa kukho undonakele ukuba ke ndiphose ukholo uthixo ukuba ndiphose ukuba ngumkristu uthixo wakubeka apha ukuze ube ngumkristu ukuba uyabaleka uphume kwelinye icala buya ulungiseke inye kuphela into enokulungisa kwaye sisibhalo umoya oyingcwele esibhalweni uyakulungisa ukubuyisela kanye kwinto omele ukuyidubula ngoku siza kufunda nzulu ilizwi lakhe uStefano wathi kwizenzo isahluko sesixenxe naphaya make siyifunde loo nto ithetha ngoku sithetha ngomnquba kathixo ngoku uStefano wathi uya kuba ngumnquba ophilileyo kathixo ophilileyo uStefano wathi kwizenzo isahluko sesixenxe ndiyakholwa ukuba kukwizenzo isahluko sesixenxe uqalela kwisithuba somqolo wamashumi amane anesine umnquba wesingqino wawukobawo bethu entlango njengokubawo wayemisele ngako uMoses ukuba wenze ngokomfanekiso abe ubonile lo kanjalo bawungenisayo benikelana ngawo oobawo bethu benoYoshua ekuthinjweni kwentlanga ezo wazigxothayo uThixo ebusweni boobawo bethu kwada kwayimihla kaDavide owababalwayo nguThixo wacela ukuba amfumanele uThixo kaYakobe umnquba ngusolomon ke owamakhela indlu noko osenyangweni akem izitempileni zenziwe ngazandla njengokuba esitsho umprofethi ukuthi izulu liyitrone yam ke ihlabathi sisihlalo seenyawo zam yindlu enjani na eniya kuyakhela mna itsho inkosi yiphi na yona indawo yokuphumla kwam ngoku emnqubeni kukwindawo apho siya kuphumla khona sifumane ukuhlaziyeka nokunjalo njengokuphumla ekulaleni nento enjalo ngoku kumahebhere isahluko seshumi umqolo wesihlanu upawulosi uyayifaka ngoko ke ekuzeni kwakhe ehlabathini uthi idini ngukristu ke lo idini nomnikelo akuwufuni ke kaloku undilungiselele umzimba yintoni umnquba ke ngoku ngumzimba uthixo ehleli emzimbeni uthixo ufuna phaya phezulu ekuhleni kwakhe entabeni nokuba inkunzi yenkomo okanye inkomo ethe yayichukumisa intaba ifanele ukubulawa uthixo ungcwele ngorhatya lwaphezulu mzukwana ezangelosi ziguma buso bazo iiserafimi ezingcwele ezinobuso obungcwele ezingazi nokukwazi ukuba sithetha nontoni na isono nangoko kufuneke zigqume buso bazo phambi kothixo zigqume iinyawo zazo ngentobeko ngoku uthixo ongcwele wayengena kusixolela isono ngoko akukho nto yayinokuyichukumisa intaba wayekuyo uthixo waze ke uthixo wenziwa waba yinyama wahlala phakathi kwethu kwisimo sikayesu kristu unyana wakhe indalo yakhe waze ke loo nyana wanikela ubomi bakhe waze kwaphulwa igazi likathixo ukuze kulo kuphume ubomi buze kuthi ngelo gazi siyahlanjululwa ukuze ngoku igazi lethu ubomi bethu obeza ngokuphila ngomnqweno wokwazana kwenyama owezisa ubomi bethu ehlabathini igazi likayesu kristu liyasihlambulula liguqule imvelo yethu ngokuthumela phezu kwethu umoya oyingcwele ukuze ke sibe kwimvelo engcwele kathixo sibe yindawo yokuhlala kathixo ke uyesu wathi ngaloo mini yakwazi ukuba mna ndikuye ubawo nobawo ukum mna ndikuni nibe ninanikum yabona sazi indlela le uthixo asebandleni lakhe ngayo ibandla ngoku limelwe kukuba lithabatha indawo kakristu liqhubele phambili ulungiselelo lwakhe lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye kusakuba mzuzwana ihlabathi alisayi kundibona ke nina niya kundibona ngokuba ndiya kuba nani ndaye ndiya kuba kuni kusekuphelisweni kwehlabathi nako ukuqhubela phambili umsebenzi wakhe ngoku uthixo ibhayibhile ithe apha uStefano wathetha ngosolomon esakha itempile abe ke ungaphezu konke engahlali izitempileni zenziwe ngazandla kuba izulu liyitrone yam ihlabathi ke sisihlalo seenyawo zam yiphi na ke indawo yokuphumla kwam kodwa undilungiselele umzimba amen nantso ke undilungiselele umzimba uthixo uhlala kwisimo somntu ezibonakalalisa kobo buqu indlela egqibeleleyo yonqulo uthixo ekuthi singumnquba wakhe uthixo ebonakalisa oh singahlala kuloo nto ke ude uphantse ukufuthaniseleka bubushushu qaphela uthixo wasoloko wonke amaxesha ezibonakalisa esemntwini yayinguthixo lowaye kumoses mjonge eyinkokeli ngokuzalwa ukristu kwixesha wazalwa ngalo kwabakho intshutshiso yabantwana kuzanywa ukuba kufunyanwe yena kwakunjalo nakukristu wazalwa ngelo xesha ngokunjalo nokristu wayengumniki womthetho noKristu wayenjalo. UMoses wenyuka iintsuku ezingamashumi amane wafumana imithetho waze wehla. UKristu waya entlango iintsuku ezingamashumi amane waze wabuya esithi nabava abasendulo, uze ungakrexezi. Ke mna ndithi kuni, umntu wonke okhangela umntu oyinkazana ukuze amnqwenele usele emkrexezile. Yabona, zonke ezi zinto zahlukeneyo zokuba uThixo ezibonakalisa. Khangela uYosef owazalwa inkwenkwe kamoya phakathi kweqela labazalwana. Bonke babe ngamadoda alungileyo, bonke bangolosolo sapho. Kodwa akufika uYosef yena wayehlukile. Wayenokubona imibono etolika amaphupho. Wayethiwe ke ngabazalwana bakhe ngenxa yoko. Ngenxa yalo msebenzi kanye wayembekele wona emhlabeni uThixo kwazokwenza. Abazalwana bakhe bamthiyela wona, yonke ke loo nto yayikhomba emnqamlezweni. Khangela ke wathengiswa phantsi ngamashumi amathathu amaqosha esilivere ngabantakwabo. Wajulelwa emadini ukuze afe ngabantakwabo. Wakhutshwa emadini waya kuhlala ngasekunene kukafaro. Kwaye kwakungekho mntu unokuya kufaro owayelawula ihlabathi ngaloo mhla. Kwakungekho mntu unokuya kufaro engayi kuyosefu. Akukho mntu unokuya kuthixo kuyiwa ngokristu kuphela. Wayesithi uYosef xa emka ebhoto lakhe phambi kokubanduluke, kwakukhaliswa icilongo, kubekho imbaleki ezihamba phambi kwakhe zikhwaza ngobani amadolo. UYosef uyeza, nokuba wawuphina okanye usenza ntoni na, nokuba baluleke kangakanani na umsebenzi wakho, kwakufuneka uwe ngamadolo ade afike uYosef. Kwaye lakukhala icilongo ngolunye lwezintsuku, onke amadolo ayakugoba nalo lonke ulwimi luyakuvuma. Xa yakuthi uKristu uYosef wethu ashiye uzuko eze, umsebenzi wakho awuyi kubaluleka ngoko. Onke amadolo ayakugoba amvume ukuba ungunyana kaThixo. Injalo loo nto. Oh, indlela esimbona ngayo kuDavide, indlela uDavide ukumkani owaliweyo ebhukuqwe etroneni yakhe ngabazalwana bakhe ngowakhe unyana. Wahlala phezu kwentaba eminqumo, wathi enyuka esiyancotsheni entaba eminqumo wakhangela ngasemva phezu kweYerusalem walila. Kuba kulapho abantu bakowabo ayebasebenzela ebafundisa ngoThixo, baze abantu bakowabo bamjikela bamgibisela ngezinto, bamtshicela bamenza into yokuhlekisa. Wathi akuqala ukunyuka indulu wayetshikilelwe. Oh, ndlela le kuthe ngqo ngayo kunyana kaThixo kumakhulu asibhozo eminyaka emva koko. Ukumkani ochasiweyo phakathi kwabantu bakhe wahlala phezu kwentaba walila, wayililela iYerusalem njengokumkani ochasiweyo. Yintoni na? UThixo ezibonakalisa kwaba baprofeti ebonakalisa uKristu. Kwaze kweza lowo wayeyingqibelelo kaThixo. YayinguThixo ephakathi kwethu. Ukususela ngelo xesha ke uzibonakalisa kwibandla lakhe kweli cala leCalvary. Ngoko uyabona, sonke sizama ukuya kufika kule ndawo yokuhlala kwakhe, umnquba kaThixo ophilileyo. Ngoku kukho abantu abathile siyaqaphela apha. Wathi okokuqala siba nokholo, isidima, ulwazi ukuzeyisa umonde ukulunga okanye ukuhlonela uThixo nokuthanda abazalwana. Kulungile ukuthanda abazalwana ukuze ke songezelele uthando. Makhe ndiyiphinde ndiyifunde yonke kwakhona ukuze niqiniseke ngokuyifumana ngoku. Ngoku siza kuqala ngevesi yesihlanu. Ewe, ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini elukholweni lwenu nongezelele isidima, esidimeni ke ulwazi, ekwazini ke ukuzeyisa, ekuzeyiseni ke umonde, emondeni ke ukuhlonela uThixo, ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwana, ekuthandeni ke abazalwana ukuthanda abantu bonke, luthando ke olo. Kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni zisanda, zinenza ukuba ninganqeni, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu uYesu Kristu. Ngoku uPetros usidwelisela into ethile apha okokuba singafika njani naphaya. Ngoku ndifuna ukuthetha oku ukuba kukho abantu abanenxenye yesi sidima, ulwazi, ubulumko, umonde nezinto ezinjalo, abangabangi nokubanga ukuba bangamaKristu. Ngoku nje sifundisa isikolo secawe kube yinyaniso leyo. Kukho abantu abanenxalenye yoku abangazenzisi yona ukuzenzisa ukuba ngathi bangamaKristu, kodwa loo nto ayibenzi, ayinakubenza. Ufana nentaka emnyama izama ukufaka iintsiba zepikoko ezimpikweni zayo ukuze izenze ipikoko, iyazihlazisa nje kuphela. Ungcono ukuba ihlale intaka emnyama, yabona, xa athi azame ukwenza izinto ngaphandle kokuba abe ngumKristu. Uphume ecaleni mpela kwindawo yakhe. Unjengomthi womthombe uzama ukuvelisa iapile, Auna kuyenza loo nto, nangona ingumthi, kodwa auna kuwavelisa ama-apile. Unjengemeyile, izama ukuvelisa uboya, izama ukuba igusha ngeli xesha imeyile. Uyabona, ayinakuvelisa uboya. Ayinakuyenza loo nto. Uboya sisipho esinikwe imvu, hayi imeyile. Ingazama ukwenza njengegusha, kodwa nangoko iseyimeyile, uyabona? Ngoko uthi ndinganako ukutya njengegusha, ndinako ukwenza oku ngokwegusha, ndingakwenza oku nanjengemvu. Nokuba intoni na onako uyenza. Kufuneka ukuba ube igusha ukuze ube noboya. Makhe ndime apho mzuzu nje, imvu ayibenzi uboya. Inabo uboya ngenxa yokuba igusha. Abantu abaninzi bazama ukuthi ngoko ke ndiza kuzama ukufumana ukulunga, ndiza kuzama ukwenza oku. Musa ukwenza nayiphi na into. Hayi, awunakuyenza loo nto. Igusha ayixelelwa. Kulindeleke kuyo ukuba ivelise uboya, ithwala uboya. Yenza loo nto ngenxa yokuba imvu. Ke xa ungumKristu usuka nje uvelise isikhamo sikamoya. Akufuneki usenzile. Awuzami kusenza, awuzenzi into ongeyiyo. Usuke nje ube yile nto kufanele ube yiyo, ize ke izilondoloze ngokwayo. Wakhe wabeva abantu besithi, ngoko ke ndiyaxelela, ndijoyine inkonzo, kufuneka ngenene ndikhe ndiyeke ukuxoka. Uzama ukuvelisa ukuthile kwakhona ngoku, awunakuyenza loo nto. Akukho mfuneko ke yokuba uzame kanye njengoba imeyile ingenako ukuzenza ibe noboya, ayinakuyenza loo nto. Okanye ixhalanga lizame ukutya nehobe, ixhalanga lizame ukuba lihobe, ungasiqikelela isanxa. Sisithi, uyazi, ndilihobe. Sibeke intsiba zibe mbalwa kulo, sithi, uyabona ngoku ndikhangeleka ngathi, uyabona, singasuka nje sibe nesiqu esibi. Ngumntu ke lo ozama ukuba into ethile ngoku angeyiyo. Uyabona, awunako ukuyenza loo nto. Awunakuthi ngoku khangela kufanele ukuba ndibe nesidima, ngoku ndizawuba naso isidima. Kufanele ukuba ndiphile ngokuhlonela uThixo, ngoko mandibe nako. Ngoba uzama nje ukuhlomela intsiba nangona unganako nje ukuzifumana. Kodwa ke awunakuzifakela intsiba kwiintaka ezingezizo ezayo. Ayinakusebenza loo nto konke. Ibonisa nje indlela engumhananisi ngayo loo ntaka. Ungaqikelela nje isanxa sifake intsiba ezimbalwa zehobe. Sisithi, khangela apha, yabona ndilihobe. Yabona, kutheni na siyasazi sonke ukuba sisanxa. Kuphela ke oko, singasiqonda ukuba sisanxa. Ngoko kuyiloo ndlela ukuzama ukuvelisa ubuKristu. Awunakuyenza loo nto. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuzalwa ngokutsha. Kufuneka uba uguqulwe. Wakuba uguqulwe ke uba sisidalwa esitsha. Ngoku ke uyalunga ngoku. Ngoku akufuneki uhlupheke ngentsiba, ziza kuzikhathalela. Wakuba uzelwe ngokutsha, ewe mhlekazi. Njengokuba bendihlala ndisitsho, ungathabatha ihagu uyilole uyinxibe isinxibo esifanayo saxa kudliwayo, uyikhulule uyikhuphe, iya kuya ngqo emngxunyeni onodaka izityikatyike. Ngokuba uyabona, ayinakwenza nto ilungileyo. Ihagu yimvelo yayo leyo, ukuzityikatyika yimvelo yayo leyo. Kufuneka utshintshe imvelo yayo kuqala, okunye konke kuza kuzikhathalela. Ngoku qaphela, umelwe kukuzalwa ngokutsha, oko kukuthi uguqulwe. Kumelwe kubekho inguqu. Uthi ke, mzalwana uBrenham, yamazi lo mfazi uthilethile phaya kwathini, akazange enze nanye into embi. Ungumfazi olungileyo, okanye le ndoda ithilethile, indoda ilungileyo. Kho nto ayenzayo, akakhathazi mntu. Ayithethi nto tu loo nto. Anganguye ummelwana olungileyo, kodwa akanguye umKristu ade abe uzelwe ngokutsha. UYesu wathi, ukuba umntu akathanga azalwe ngokutsha, uYohane uNgcwele isahluko sesithathu, akanako nokububona ubukumkani. Ngoku oku kuthetha ukuthi ukubona kuthetha ukuqonda. Ungakhangela nantoni na uthi andiyiboni kakuhle, uthetha ukuthi awuyiqondi. Umntu akanakuqonda ukuba bangxolela ntoni na abantu. Umntu akanakuqonda ukuba kutheni na ulwimi lomntu ophilayo lutshintsha ukuze athethe ngelwimi. Umntu wemvelo akanabubona indlela obuza ngayo ubuqaqalo bukaThixo phezu kwamehlo omntu. Ukuze abone imibono axele umntu ngezinto ezithilethile nokuba makenze ntoni na. Abaxele izinto eziza kwenzeka, izinto eziza kubakho. Njengokuba inkosi ibisenzele njalo naphezulu oku. Ingqondo yemvelo izama ukuyiqikelela loo nto. He, wenze ntoni? Hlobo luni lobuqhinga bobuxoki alusebenzisayo? Buqhinga buni bemlingo obu anabo? Ukuba umntu ethetha ngelwimi bathi kubekho umntu otolikayo axelele kanye elinye ilungu lomzimba. Into eliyenzileyo nento emazi elingayenzi. Uyabona? Bacinga ukuba luhlobo oluthile lobuqhinga bemlingo. Ikho into elungisiweyo phakathi kwabo. Abana kuyiqonda, ade lo mntu abe uzelwe ngokutsha. Ngoko ke akuzalwa ngokutsha, ngoko ke usemgcini wobudlelane, ngokuba usisidalwa esitsha. Okwa kuqoqa kudala kwesimo esithandabuzayo ebesiso sifile ngoku usisidalwa esitsha. Ngoko uyabona kukhonto kufuneka eyongezile kokwakhe ngoku ngokuba kuyazongezeleleka. Qaphela umelwe kukuthi uzalwe ngokutsha. Wakuzalwa ngokutsha ke awunokuzalwa ngokutsha ngaphandle kokuba ube nokholo. Ngoko uyabona apha kule tshati yam ndinaso isiseko. Ukholo lusisiseko sako konke. Kuba lungekho ukholo asinakumkholisa kakuhle uThixo. Kuba lo uzayo kuThixo umelwe kukuza ekholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Umelwe kukuba njalo ukuba ke ngumthandabuzi weBhayibhile. Xa ulithandabuza ukuba linyanisile ilizwi. Ungake ke mhlawumbi uhlale phaya ude ulikholwe kuqala. Yintoni isono? Kungakholwa. Zimbini kuphela izinto ezilawula ubomi bomntu. Ezo ke ngamathandabuzo okanye ukholo. Enye okanye enye. Ukho enye ekuzalisileyo ebongameleyo ubomi bakho. Uxhomekeke nje kube ndungakanani na ukholo lwakho. Unokunyuka kangakanani na. Kodwa kuqala kufuneka ubele ukholo. Makhe ndihlale kweso siseko umzuzwana. Ngoku ukholo yinto ekufuneka uyikholwe. Ukholo yintoni? Ukholo kukweyiseka bubukho bezinto ezithenjiweyo. Usele unayo xa unokholo ngokuba ityhiliwe ngokholo. Ukholo bubukho bezinto ezithenjiweyo kumaHebhere sahluko sishumi elinanye. Lububungqina. Luhlobo olunjani lobungqina? Bubungqina obungcwele. Ngoko ke xa uthi mzalwana uBranham ndiyakholwa ukuba uThixo ungumphilisi. Ngoko ukuba uyakholwa koko ukuze umamkele njengomphilisi wakho ube ungaxoki. Kodwa ukholwa ngenene ukuba ngemivumbo yakhe waphiliswa akukho nto iya kukujika kuloo nto. Yinto esele ilungisiwe. Ngoko usenokuba nalo ithemba usoloko uphephela kule uphephele kuleya. Kodwa xa unokholo uyayazi. Ngokuba lububungqina lokuba sele unayo. Bangaphi ababemvile uOral Roberts kusasa nje xa ebeshumayela ngale ntsasa uOral Roberts. Ndimve ethetha into engathi kukho ukholo lokuhlangulwa. Ukuthandaza umthandazo wokukhululwa. Wathi yenza unxibelelwano lwakho ngokuchumisa unomathotholo. Uzenzele unxibelelwano ngokuchumisa into ethile. Ukuze laa ndoda ibiyenzela laa nto ngokuze inike abantu into ethile abanokubambelela kuyo ngezandla zabo. Into ethile onokuthi ndiyifumene ngoku ngokuba undixele ukuba ndichumise unomathotholo wam. Ndifumene, yabona? Ngoku kulungile oko. Kodwa ngoku ukholo lokwenene olululo akufuneki luchukumise nanye kwezo zinto. Ngoku andimgwebi umzalwana uOral. Konke konke. Wenza umsebenzi omkhulu yaye uyindoda engcwele. Yaye ngokuqinisekileyo ndimhloniphe kakhulu uOral Roberts. Kubi kakhulu ukuba singabi nabo abanye abafana naye. Kodwa into endizama ukuyithetha kukuthi ukholo aluswele nto. Ukholo lukholelwa ilizwi likaThixo. Ngokuba ukholo luza ngokuchukumisa, hayi khona. Ukholo luza ngokuva, ukuva ke ngelizwi likaThixo. Loo nto ke iyayibethelela, yinto ekhoyo. Yabona? Lona ke ukholo njengoba benditshilo, alunamgama. Ukholo lukho ngoku, ukholo lulapha. Ngoku njengokuba ukuba kukho mntu uthile olwasana ngalaa mini. La mama udade ukhithi ebethetha ngaye owayenolwasana lwalunezibilini ezingaphandle lungena kuvuleka kwithumbu langasemva ukuba kuphume ukutya. Ngoku elinenekazi lakuva oodade ukhithi bengqina lakholwa ukuba linganxibelelana kananjalo ndingaluthandazela olwasana. Ngoku uyabona uThixo usiphile thina bantu. Abanye bethu banamava okuhamba noThixo. Ayinene kangangokuba uThixo abe ngathi kungena nje apha uthethe nomzalwana uNeville okanye umntu othile oqhelene naye. Size thina ngamanye amaxesha sicele abantu ukuba basithandazele. Yinto esifanele ukuyenza leyo. Ukuze ukuba sinalo ukholo lokuba loo ndoda loo mfazi nokuba ngubani nalo usithandazelayo uthetha noThixo luze ukholo lwethu lubambeke luqine kulunge konke. Nanku umRoma waya kukhawulela uYesu waze wathi andifanelekanga ukuba ungade ungene phantsi kophahla lwam.
I'm not worthy.
Andifanelekanga ndaye andizange andizibaleli kolo hlobo.
But said my son is very sick.
Kodwa wathi unyana wam ugula kakhulu wena thetha njengelizwi unyana wam ophila yayintoni leyo umgama wawungathethi into yabona ngokuba uthixo ukho ezindaweni zonke ngamaxesha onke uthixo unamandla onke ndaweni yonke uthixo ukho amandla onke alapha uthixo kwakho kwiindawo zonke loo nto imenza uthixo abe kwiindawo zonke jikelele yabona uthixo mkhulu ngendlela efanayo egermany eswitzerland nasezantsi eafrika kanye ngalo mzuzu kwaye ukho kanye apha nantso ke ngoko ke ngoko wathi andifanelekanga ukuba ungade ungene phantsi kophahla lwam thetha nje ilizwi yayintoni leyo yayilwa lwakholo lwalam roma wayikholelwa waze wathi uyesu hamba indlela yakho unyana wakho uphilile wathabatha uhambo lwakhe uhambo lweentsuku ezimbini ngosuku olulandelayo phambi kokuba afike ekhaya wahlangana nabanye babakhonzi bakhe besiza baze bathi unyana wakho uphilile waze lo mroma wavuya ngolona hlobo wade wathi uqale ngaliphi ixesha lemini ukuba ngcono xesha liphi lemini wathi malunga neyure yeshumelinani uye waqala ukuba ngcono waze umroma wazi ukuba yayikwangelo xesha apho uyesu wathi unyana wakho uphilile waze yena wakholwa amen unamandla onke ukho kwiindawo zonke ngamaxesha onke wazi into yonke akanasiphelo nguthixo lowo ngoko xa batsala umnxeba bathi thandaza loo nto yanxibelelana luze ukholo lwakho luzise uthixo yinto ezisa umthandazo nothixo ndaweninye kuloo ndawo umthandazo ukholo luguqula lusuka apha ukuza apha luyayidibanisa thetha nje ilizwi inye nje ndifuna uyenze kukuthetha ilizwi kwaye yonke into ilungile kwangafuneki ade abe phaya kukuthetha nje ilizwi ngoba uthixo kwiindawo zonke ngamaxesha onke unawo onke amandla unamandla kanye ngohlobo olunye ngaphantsi komhlaba njengoba yenawo ngaphezu kwehlabathi okanye nakuliphina icala unguthixo yaye inye into omelwe kukuyenza kukuthetha nje ilizwi watsho ukholo ke ngoku luqoshelisa konke lukholo luqoshelisa konke ngoko kumelwe ube nalo ukholo ukwenza isiseko yonke bukristu yonke into yiyo yonke into yakuze ube yiyo isekelwe phezu kokukholwa elizwini naso isizathu esenza ukuba ndikholwe ilizwi andinakulubeka nakuyiphina enye into ukholo lwam ukuba bendiya kulubeka icaweni yeyiphi inkonzo bendiya kulubeka kuyo iroma ikrabe iwisile ibhaptizi ezikamoya bendinokulubeka phezu kwantoni andazi ziyathandabuza zonke ziyinto yonke baphithanisa imigaqo nento yonke kodwa xa ndilubeka ukholo lwam elizwini lakhe lumilise akukho mntu utolikayo lilweli itsho inkosi ndikholelwa loo nto ke naso isiseko ugqirhana omhle apha ezantsi esixekweni umhlobo wam ugqirha usem ade sasingamakhwenkwe kunye niyamazi nonke usem wathi ke kum wathi bill emva kokufika kwalaa mbono wamxela ukuba makayakhephina indlu yakhe nokuba iya kuba njani na ngoku ungaya umbuze ngelinye ixesha ukuba isonyani sona leyo kwiminyaka emibini mhlawumbi emithathu phambi koba yenzeke ndamxela ukuba iya kuba ndawoni na ndathi uya kuphantse usithabathe sonke esisakhiwo sasesixekweni una ngoku akukho nanye into ephakathi kwakhe nalaa ndawo ulamzi woqeqesho lokubuyisela isimo ke lo ugqirha uade uyithathe yonke indawo eshiyekileyo nendawo yokuphithikeza nokuthengisa amayeza kukuphela ke oko ugqirha uade uyizalise kanye loo ndawo laa mbono indawo awathi ayizange ibe nakuqhunyiswa isithuba seminyaka engama25 izinkundla ndathi gqirha inkosi kunika yona ngenxa yokuthobeka kwakho wathi andilunganga ndathi ulufuto uneqokobhe apha ngaphandle uqeqo lokuba ujonge abahlobo bakho abalapha phandle kodwa ngaphakathi ungumfo nguye phuma kwelo qokobhe ndathi uthixo kunikile wathi andizange nakuthandabuza bhili kodwa ndiyanyanzeleka ukuba ndiyithandabuze loo nto ndathi hamba uye eofisini yakho wahamba ke ngoko ngentsasa elandelayo wanditsala umnxeba wathi ndigodolela ukufa ndathi yintoni ingxaki yakho kwakukwizithuba zikajulayi ndathi yintoni ingxaki igqirha wathi sendiyithengile laa ndawo bhili bebe nentlanganiso phezulu ebostin ngoku sendiyithengile laa ndawo kusasa nje ndathi bendikuxelele ndathi phaa ezantsi ngenye imini ndithetha naye ngela xesha lam puwadubulela ebusweni bam wathi ndiyixele amawaka abantu abezayo apha loo nto olo hlobo nje olo hlobo yintoni na ngoku xa uthixo ethetha nantoni na kunyanzelekile ukuba yenzeke phezolo ngorhatya bekukho abahlobo abebefikile bebevela mbono walaa nyamakazi inkulu neempondo ezimbhaxa ikaribhu ebineempondo ezingama42 eintshi nebhere oya bungwevu andazi noba ngaphi nabantu ababezile phaya endlwini uza kuyibona. Ndathi nangumtya ulinganisa yani kuzo impona nayiva ixelwa phambi kokuba yenzeke, yabona. Ngoba xa uThixo ethetha nokuba yintoni na kunyanzelekile ukuba yenzeke, naso isizathu inesiseko. Ngoku nalicebo losindiso ukuze ngokuba umbono wakhe wenzeke ngqo kanye njengoba esithi bayenza, libe libandla lilapha liyazi loo nto. Bathi ke ngelizwi lakhe lona liqiniseke ngakumbi kunombono. Ukuba umbono ubungathethi ilizwi, ngoko lo mbono uphosakele. Kodwa ke lilizwi kuqala, ngoba ilizwi linguThixo. Ngoko ke ukwiindawo zonke ngamaxesha onke wayithetha loo nto apha, wayenza yazaliseka ngokwenzeka eKhana. Amen. Yabona, ukho kwiindawo zonke ngamaxesha onke. Kulungile. Kuqala umele kukuthi uzalwe ngokutsha. Ukuze uthi wakuba uzelwe ngokutsha unokholo, uyalikholelwa ilizwi. Ude ube uzelwe ngokutsha uyakusoloko uyixambula uyiphikisa. Ukuba nje uqhelene nezenkolo, unolwazana lobuntu lokuba umele ukwenza okuhle, awunakuze ube nako ukuvuma phezu kwelizwi likaThixo. Awunakuze uyenze loo nto, umele ukuba uzalwe ngokutsha ke kuvelisa ukholo. Ulungile. Emva kokuba ufumene ukholo olulapha kanye, FITH, ukholo, ngoko ke uba kwimeko yokukhula. Ngoku abantu abaninzi bayinyuka baye esiguqweni bathandaze bathi, Nkosi ndixolele, uze kubekho amava amakhulu okungcwaliswa abahlelayo ukuze babe nethuba elimnandi baphakame bekhwaza ukusuka esibingelelweni. Ubuyele emva uthi makabonge uThixo ndilifumene. Hayi, uqalise nje kwindawo umele ukuthi ukhule kuyo. Awukenzi into ke ngoko. Yabona, inye into osowuyenzile kukubeka iseko. Ngoku uza kwakha indlu, ugalela iseko ke ngoko uze uthi, mfo ndiyifumene. Yabona, uneseko sokwakhele indlu yakho phezu kwazo. Ngoku kufanele ukuba wakhe indlu. Ngoku nantso apho ingena khona le nto siza kuthetha ngayo kusasa nje. Kulungile. Indlu esiseko into yokuqala yintoni? Isiseko sobuKristu, lukholo elizwini likaThixo, sisiseko sakho eso. Uyaqala ke ngoko ukukhula, uqaliseke ukongeza kwesi siseko. Ngoku xa usakha indlu usebenzisa izixhobo zokumisa nkqo nezinye izinto. Umzalwane uWood nabanye babachwele balapha nabakhe bangasixelela indlela owakha ngayo indlu yakho. Kodwa ke ndiza kuxelela indlela owakha ngayo indlu yakho yomoya, apho uThixo anokuhlala khona. Ufuna ukuhlala kuwe, ufuna ukwenza ube njengaye. Ufuna ukuba ubonakaliswe, ubonakalise egxebe ubuqu bakhe. Uyazi ngexesha lakudala xa babesenza igolide phambi koba babe nesinyibilikisi sokuyitshisa iphume, babe inkqonka iphume igolide, belibetha luphume udaka, intsimbi nekopolo nezinto ezinjalo ziphume, babethe njalo bayijike ngelinye icala bayibethe. AmaIndiya aseyenza loo nto nangoku, ukubetha igolide abe ayayibetha. Uyayazi indlela babesazi ngayo ukuba intsimbi iphumile nako konke okumdaka lude lube lonke uqweqe luphumile kuyo? Kwakuxa lo uyibethayo enokubona umfanekiso wakhe kuyo ngoku esipili. Yayicocekile, ibonakala ke ngokokude ivelise umbethi. Yindlela yenza ngayo ke leyo uThixo. Uyayithabatha igolide ayifumene emhlabeni, ayibethe ngomoya oyingcwele, iguqule iphinde iguqule iphinde iguqule, ayibethe ade abe nokubona umfanekiso wakhe. Kwaye into esifanele ukuyenza ke leyo, ukubonakalisa unyana kaThixo. Ke ngoku sifanele ukuba senze umsebenzi wakhe. Wathi lo ukholwayo kum, uYohane ungcwele isahluko seshumanesini vesi esixhenxe, lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye yena. Uyaqalisa ukubonisa imisebenzi kaKristu. Kodwa kukho abaninzi kakhulu kuthi abazama ukwenza imisebenzi kaKristu phambi kokuba umfanekiso kaKristu ube ubonakalisiwe kuthi. Ngoku nantso ke inkathazo, sifumanisa ezo zinto zisenzeka. Niyazazi, ndiyazazi. Sibabona abo bekhubeka apha endleleni. Sifumana inqwaba yobugoxo babashumayeli bamaKristu efumbe ecaleni kwendlela kungenxa yokuba bangenanga ngendlela eyiyo kuwo. Yiloo nto ndilapha njengale ntsasa kukuze ndizame ukufundisa eli bandlana lincinane nesiqu sam indlela esinokuthi ngayo sibe yindawo yokuhlala koThixo ophilileyo. Bangaphi abathanda ukuba njalo? Yindawo yokuhlala kaThixo ophilileyo. Ngoku nantsi into esiyenzayo. Yintoni into yokuqala? Yiba nokholo uzalwe ngokutsha, kukubeka isiseko oko. Ngoko emva kokuba sibeke isiseko, okwesibini wongezelela kwisiseko sakho. Yongeza elukholweni lwakho, uPetrus utshilo apha. Yongezelela kolwakho, kuqala iba nokholo ukuze ke wongezelele isidima elukholweni lwakho. Ngumbandela olandelayo lo. Okokuqala, galela isiseko sakho ukholo ukuze elukholweni lwakho wongezelele isidima. Ngoku kwaloo ndawo abaninzi bethu ibanqula phantsi. Ewe mhlekazi, Ewe yongezelela isidima elukholweni lakho. Oko akuthethi nje ukuphila ubomi bobunyulu uyazi njengomfazi okanye indoda nokunjalo. Loo nto ayinanto yakwenza konke naleya. IBhayibhile yathi sifunda apha encwadini kaLuka apho yathi kwaphuma amandla kuye. Kunjalo ukuba siza kufana naye kufuneka sibe nesidima ngoko. Kufuneka sinawo ukuze sifane naye. Kwiculo lokuqala endathi ndalithanda kumaculo enkonzo elinye lawona ngawona makhulu lalisithi ukufana noYesu. Ngoko ukuba ndiza kufana noYesu kufuneka ndibe nesidima nendlela edlulayo ukuze sikwazi ukudlulela phambili ukusuka kum ukuya ebantwini. Ngokuba isidima amandla aphuma kuyaya ebantwini. Isidima. Kwaye phambi kokuba uwakhuphe ke kufuneke ube nawo ukuqala. Ukuba unaso aziphuma, akukho nto anokuphuma kuyo. Bekunothini ukuba othile ebezama ukucala isidima kuthi itshekhi ibiyakubuya isithi akukho mali yaneleyo. Hayi, akukho nto phaya kunokutsalwa kuyo. Itshekhi ibuyiselwe umva. Umntu othile kujonge njengomKristu aze ngomso akubone phaya phandle uqhuba njengomoni. Akukho mandla sidima singako sinokutsalwa apho. Yabona? Kunjalo. Isidima sifanele ukuba sikho kuthi ngaphandle kokuba side sibe sinesidima. Ngoko ke sakufumana isidima sokwenene sinokusongezelela elukholweni lwethu. Ludonga olulandelwayo lwesiseko olo. Ngoku okokuqala kufuneka ukuba ube nokholo. Ukholo lodwa alinakwenza nto. Kufuneka uPetros uthe yongezelela isidima elukholweni lwakho. Kufuneka ube nesidima ukuze usongezelele ukholo lwakho. Ngoku ke isenokuba isizathu sokuba ungabi naso kungokuba iinkonzo ezininzi zanamhlanje zifundisa ukuba ningabi naso okanye imihla yaso yedlule. Akufanelanga ukuba ube naso. Inye into ofanele ukuyenza kukujoyina icawa. Ewe, ezo ntsuku zedlule. Isidima. Nabani uyalazi ukuba igama isidima lithetha ntoni na. Yaye kufuneka sibe naso. Ukuba isidima amandla aphuma kuye ukuya kuphilisa umfazi owayegula ulindele kwayeso sidima ebandleni lakhe ngokuba wayengumsekelo wethu. Kwaye ukuba wayenesidima sokunika abantu ulindele thina ukuba sibe nesidima sokunika abantu. Siyintoni ke isidima? Isidima ngamandla. Ngamandla. Abanye kube abakholwa nokukholwa kumandla kaThixo bathi loo nto yedlula. Inye qha into ofanele ukuyenza kubhala igama lakho encwadini utshize okanye ugalelwe ubhaptizo okanye nantoni ayenye yiloo nto kuphela ekufuneke uyenzile. Kodwa uPetros wathi apha yongezelela isidima. Ngoku uPetros uthetha ngokwakha indlu kaThixo. Yabona? Itempile kaThixo uyilungiselela ukuba yenzeke. Emva kokuba unaso ke isidima kufuneka emva kokuba unokholo kufuneka uba ube nesidima sikunye nalo. Kunjalo. Yiba nesidima esilingene ihlabathi lonke. Ndakhe ndashumayela intshumayelo kwisithuba seminyaka engama-20 eyadlulayo ndiyaqikelela. Ngomfundisi umnumzana uNyibiba. Inyibiba umlungiseleli. Ndiyithabatha kumxholo welizwi apho uYesu wathi khangelani inyibiba. Ukuba zisonde zibuleleki kanti ke ndithi kuni noSolomoni kubuneune ubakhe bonke wayengafatiswanga njengayo nanye kuzo. Khangela nje inyibiba ivele zantsi kakhulu eludakeni kwaye mzuzu ngamnye wemini ifanele ukuba ibe ifunxa emhlabeni. Yenza ntoni ke ngeso sidima esifunxayo? Iyaphisa ngaso. Yenza umbono omhle umbukeli. Izivulela ubusi ukuze inyosi nayo ize ifumane isabelo sayo. Ayikhalazi, inaso khona ukuze iphise ngaso. Bekunokwenzeka ntoni ukuba inyosi ibinokufika apho? Akho mali yaneleyo. Akunakubakho busi. Laa nyosana incinane ingakrwempa intloko yayo ithi yinyibe benjani nale. Ukuba kukho umntu ozayo efuna usindiswayo kutsho ecaweni ukukholelwa ukuba imihla. Njengoba uJekho wakhe wangena kwenye ivenkile yokutyela wafumana iphepha elikhulu elibhala izityo. Waqala ukufunda isihlanalo inyama eqotsweyo nezinto ezinjalo wathi ndiza kuthatha inyama le. Oh, yeyosuku oludlulileyo azinayo. Unokusuka nje mhlawumbi ulibeke phantsi uphume. Kunjalo ngoba banonto yakutya ukuba baphelele apho. Unokusuka uye kwenye ivenkile apho banayo into etyiwayo. Umntu ke ngomoya okhulayo ufuneka enento etyiwayo. Lilizwi likaThixo ke elo. Ndilikholelwa lonke. uThixo ulungise isithebe sokondla ingcwele zikaThixo. Ubiza abanyulwa bakhe izana ukudla. Ngemana yakhe uyondla bonelela zonke intswelo zethu. Okumnandi ukudlana uYesu lonke ixesha. Naso, ewe mhlekazi, ibandla linaso. Ibandla likaThixo ophilileyo lakhiwe kulo mntu ugqibeleleyo elwazini lukaKristu. Ngoku kufuneka ube nesidima. Ndathi ngoko into yokuqala kuba umntu uyathanda ukujoja iphunga. Akanamona, unalo iphunga. Phambi kokuba abe nokuphisa ngephunga, kufanele ukuba abe nalo. Phambi kokuba abe nokuphisa ngobuzi, kufuneka abe nabo. Phambi kokuba abe nokuphisa ngobuhle, kufanele ukuba abe nabo. Phambi kokuba uphise ngesidima, kufanele ukuba ube naso. Ngoko ke ungezelela kukholo lwakho isidima. Amen. Uyaqonda? Singahlala kuloo nto ixesha elide, kodwa ke ixesha lethu lingasibaleka. Ukongeza isidima elukholweni lwakho. Ngoku kuqala lukholo, kuze isidima. Okwesithathu, wongezelela ulwazi. Ulwazi, ngoku oku akuthethi ulwazi lasehlabathini, ngokuba olo lubukudenge kuThixo. Kodwa ulwazi lokwahlula. Ukwahlula ntoni? Okubi kokulungileyo. Wahlula njani ke uba unalo ulwazi lobuKristu? Lukunye nesidima sakho nokholo. Ugweba ngokuba linyanisile na okanye liyaphosisa ilizwi. Ukuba ke unokuzibekela ecaleni zonke imfundiso nokungakholwa kwakho, yonke into obanga uba uyenzile. Ngoko ke unolwazi lokukholelwa ukuba uThixo akanakuxoka. Yonke ilizwi lomntu malibe buxoki elamke libe yinyani. Uyabona? Ngoku ke ufumana ulwazi. Lulwazi olungaphezu kolwazi ke olo. Akufuneki ukuba ude ube nezidanga ezine kwiziko elithile lemfundo okanye into enjalo ukuze ube nalo. Ngokuba zonke izinto uzinikwa nguThixo ukuba uzibeke phezu kwesiseko sokholo lwakho ukuze ufikelele kwisimo esipheleleyo somntu ophilileyo ngokwenene kaThixo, ewe mhlekazi. Yongezelela ulwazi ngokuba ulwazi lwelizwi lakhe kufuneka ulukholelwe ngale ndlela. Ngokude kufuneka ukholwe namhlanje ukuba ukwamkele ukuba iintsuku zemangaliso azidlulanga. Ulwazi lokuba into uThixo ayithethayo, uThixo unokuyenza. U-Abraham wayikholwa loo nto. Wathi eneminyaka elikhulu ubudala, akalithanda buza idinga likaThixo ngokungakholwa. Khangela nje indlela enokuba lalikhangeleka liphoxeke ngayo elo lizwi. Nantsi indoda enekhulu eminyaka ilinde usana luyakuzalwa ekhayeni layo ngumfazi onamashumi alithoba eminyaka ubudala. Sele kufutshane kumashumi amahlanu engasena kufumana abantwana. Wayehleli naye kusukela ngexesha wayeseyintombazane eselula okanye eqala ukufika ebudaleni. Nako ke indlela yakhe ubomi yaseyifile, nesizalo sikaSara sasesifile. Onke amathemba selephelile ngokubhekisele kwithemba. Kodwa kungekho themba, wakholelwa kwithemba ngokuba wayenolwazi lokuba nangoko uThixo wayenako ukuyigcina yonke into ayibeke ngedinga. Ngoku uba ulufumene lunjalo, longezelele olukholweni lwakho ke. Xa unesidima sokwenene, songezelele olukholweni lwakho. Xa unohamba uhle apha ngesitrato, uphile njengomKristu, wenze njengomKristu, ube ngumKristu, longezeleleke kukholo lwakho. Xa unalo lwazi, uthi ngoko andazi ke nokuba senyanisweni na esi sibalo. Ngoku nazi izenzo 238, andazi ukuba ndingathini na ukuhamba ngendlela malunga nazo, izenzo 28:19. Kulungile ke, musa ukongezelela nto, ngokuba ukabi nanto unayo. Uza kwenza ntoni ke? Ngokuba ukabi nalo ulwazi olwaneleyo lokuba uThixo oluthi iBhayibhile ayiziphikisi. Yishiye njalo, suba sathetha nto ngayo. Yeke, kodwa xa unokubona ukuba isibhalo asiphikisani, kangangokuba unokuyitsho loo nto, unokubona nokuba nesityhilelo sikaThixo ukuba ilizwi liphela ziimfihlelo zibhaliwe, yaye kuphela lulwazi lukaThixo olunokuzityhila. Ngoko wakufikelela ekubeni uthi ubeke ichaphaza kulo lonke ilizwi likaThixo ngo-amen. Ngoko longezeleleke elukholweni lwakho. Oh, uya ekubeni indoda entle elungileyo khona ngoku, yabona? Uyenyuka, unantoni? Unokholo, waze wanesidima, kweza ulwazi. Uyabona indlela emakhangayo lo mntu? Ungayibona nje, akukho ndlela yakuyiphepha. Yiyo le indlela yokuya enzalisekweni yesimo sikaKristu. Ewe mhlekazi, ukwahlula, wahlule ngendlela yiyo. Wahlule kuba kulungilena nokuba kulunganga ukukholelwa ilizwi likaThixo. Wahlule kuba kulungilena okanye kulunganga nokuba ndikhonze umgaqona okanye ndikhonze uThixo. Wahlule kuba kulungilena okanye kulunganga ndizalwe ngokutsha okanye ndijoyine icawa. Uqale ke ngoku ukwahlula ngokulungileyo. Xa umshumayeli athi iintsuku zemangaliso zedlula, iBhayibhile ithe uYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade. Ngoku yeyiphi oza kuyikholwa? Xa usithi ndiza kuthatha uThixo, ngoku awuyitsho loo nto kwenzela nje ukuthi ke ndiyithatha nje kuba iphuma entliziyweni yakho, kodwa into engaphakathi kuwe. Ukholo lwakho lukhala lunyuswa phaya. Nantso ke ngathi kuba isenguye. Nina lokuba isenguye. Akukho nto inokuyisusa kuwe. Ngiyazi uba uyine. Ngoko ke ungezelela oko elukholweni lwakho. Ubeke phezu kwesiseko. Uyenyuka ke ngoku. Uza kanye phezulu ngasebukumkanini. So ufikile kule ndawo ngoku. Kulungile. Ngoku into elandelayo umshumayela zakuxelela yona. Baninzi kananjalo abantu abathi. Ezi zinto usifunda eBhayibhileni yayizezomnye umhla. Ngoku ndiza kuxelela kuba kungoba siziswele nganto ezo nto namhlanje. Asiziswele, yabona? Akufunekanga okanye akufuneki sizenze ezo zinto. Impiliso yobuThixo asikwenzi ukuthetha ngelwimi enkonzweni ukwenzela ukugcina ibandla lethu lithe ngqo. Asikwenzi oku, siza kufika kuloo nto. Ndinaso isibhalo sibhalwe apha ngaloo nto ukuba sifanele ukuba sibe sayenzana okanye hayi. Ngoku kodwa uthi andazi akufanelanga ukuba siyenze loo nto namhlanje. Inye ndicinga ukuba simele ukuyenza kufanele ukuba sifunde ukuthetha kakuhle phambi kwesihlwele. Ufuneka siye kwingcali yokugqirha wengqondo isivavanye ingqondo yethu ibone ukuba sinakona ukuthetha ngokufanelekileyo ukuba amaqondo ethu engqondo aphezulu ngokwaneleyo na ukuze sibe nako ukwenza nezinto ezinjalo. Ngolo hlobo ndicinga ukuba sinelona bandla likhulu masakheni umbutho wethu. Asakhi mbutho. Andizelanga kwakha mbutho kusasa nje apha. UKristu akazange andithume kwakha mbutho. UKristu andithuma ukwakhela umntu ngamnye kwisimo sikaYesu Kristu ukuze babe yindlu yamandla ngelizwi lakhe. Ukwakha umntu ngamnye ukuba afike kuloo ndawo. Hayi ukwakha mbutho ukuba belihlelo elikhulu ngokuthe chatha. Kodwa ukwakha abantu ngabanye ukuba babe ngonyana neentombi zikaThixo. Yiyo leyo ke injongo. Yongezelela elukholweni lwakho isidima. Esidimeni sakho yongezelela ulwazi. Ke ngoku uza endaweni. Ngoku bakuqala ukuthi ke akuyofuneka ukwamkela oko namhlanje. Kuyafuneka ukwenzile. Unyanzelekile. Izibhalo azinakuxoka kwaye asizinga kuzicombululela. Itshilo iBhayibhile. Yikholwe njengale ndlela ibhalwe ngayo phaya. Kufanele ukuba ube nazo ezi zinto. Indlela ke kuphela kwayo onokuba nazo ngayo kukuba nolwazi oluzalwe ezulwini. Ulwazi oluzalwe ezulwini ke luyalinyanisisa ilizwi. Yabona? Kufanele ukuba ukholwe ungazenzi oyikholwayo. Akukho nanye kwezinto yokholo lokwenzelelela. Yabona? Ukuba uzama ukuthi ndinalo, musa ukuba intaka emnyama umilisela iintsiba zepiko kokuwe. Kuba ziza kusuka ziwe kwangoku. Azikhulanga ngendalo apho, zigxunyekwe nje apho. Ndicinga into eyathethwa nguDavide phaya, indumiso yokuqala. Wathi, unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi. Uyawazi umahluko phakathi kokumiliselwa nokuba ugxunyekwe nje. Njengomthi omdala umoki, umiliselwe. Uyehla ufumane indawo eyiyo yokubambelela. Into ngana ingene apho uyazi ukuba kuyakwenzeka ntoni na kuyo. Ayina zincambo, ayina siseko yabona. Injengaba bantu bafikayo bephuma esikolweni sezibhalo kanye into enjalo yabona. Bengenako kwa ngoko ugqirha usibani bani. Undithambisele elilungiselelweni. Akwenzi mahluko nokuba into naleyo uKristu ukuzalela kuyo ngokholo lwakho. Uzelwe ngokutsha wazalelwa kuyo. Ukuze ke emva kokuba uzalelwe kuyo. Ezi ke zizinto azilindeleyo kuwe ukuba uzongezelele. Hlala uzongezelela njalo ngoku sihla kanye ngomgca. Ngoku kuza kubakho enye into kolu lwazi esinokuthi sithethe ngayo, ulwazi lobuThixo. Ingaba iBhayibhile ilahlekelwe intsingiselo yayo na kulo mhla? Uyabona, baninzi abantu bakuxelela ukuba iBhayibhile ayithethi kanye oko. Ukuba uThixo undalusile endilungisa esonweni sam, yaye ukuba ndingunyana kaThixo, uyayenza loo nto. Ukwenza ngolo hlobo, onyana nentombi, wakwenza into ephosakeleyo, uyakulungisa. Ukuba uThixo ukhathala kangako ke ngawe, ngangokuthi yakwalusi, akulungisi, kangakanani ukukhathalela kwakhe ke ilizwi lakhe. Elingumzekelo wakho, elinguye. Ekuqaleni wayekho ulizwi, ulizwi wayekuThixo, ulizwi wayenguThixo. Waba inyama, wahlala phakathi kwethu. Ilizwi sisityhilelo sikaYesu Kristu, iBhayibhile yatsho njalo. UKristu utyhilwa elizwini lakhe. Ukuba ube kwalusile xa usaphula le mithetho yakhe, akugwebe ngenxa yoko. Ukangakanani ke ukwalusa alusa. Siyaqhubeka siyaphambili. Ungandixele loo nto injalo. Ndikholelwa kulwazi lokwenene lukamoya oyingcwele. Ulwazi lukamoya oyingcwele luyakuhlala luyichaphazela njalo ilizwi ngokuthi amen. Xa ufumana ezi zinto zingathi ziyaphikisana eBhayibhileni, hlala phantsi uzifunde nzulu uthandaza kanjalo. Into yokuqala nje uyazi, umoya oyingcwele uyaqala ukungenelela. Emva komzuzwana uyaqala ukuyibona ukuba iyangqinelana, ube uyayifumana ke apha. Lulwazi ke olo. Abanye babo bathi ke ngoku iBhayibhile itshilo ukuthi nguye izolo namhla nangona phakathi. ize ithi inkonzo ngendlela ethile isenguye. So aphule ithuba kanye kuloo ndawo, ewe mhlekazi. Hayi mhlekazi, isenguye. Ewe mhlekazi, uYesu Kristu nguye izolo namhla nangona phakathi. Akho mahluko phakathi kwakhe konke. Uphila ebandleni lakhe esenza kwa into enye. Umzuzwana njengoba bendike ndacaphula emzuzwini odlulileyo. Uya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona ke nina niya kundibona. Uba wathi ndiya kuba nani, ndibe kuni, kude kube sekupheliseni kwehlabathi. Waphinda kwakhona wathi imisebenzi endiyenzayo mna niya kuyenza nani. Waze waphinda wathi ndiya kuba ngumdiliya, nina ke niya kuba ngamasebe. Isebe ke liphila kuphela ngobomi usemdiliyeni. Nantoni esemdiliyeni ivela esebeni, uzuko. Ngoko uKristu inguye izolo namhla nangona phakade. Uvelisa ubomi benkosi uYesu Kristu. Amen. Ulwazi, hayi olwehlabathi, luyacinga. Naluphina uhlobo lolwazi lwasemhlabeni lufuna izizathu. Yabona, kodwa ukholo alucingi. UThixo ukuthila lento ethile, into ethile eza kwenzeka. Yonke inzululwazi ekhoyo ehlabathini ingathetha ngokuchaseneyo noko. Ingathi ayinakwenzeka, uyayikholelwa nangoko. Ewe mhlekazi, alufuni izizathu. IBhayibhile ithe masikulahle ukucinga izizathu. Akufuneki ube ucinga izizathu malunga nokholo. Ukholo alunakuncinga. Ukholo luyayazi indawo lukuyo. Ukholo luvele lwenze. Ukholo luyabambelela. Alunakushukuma. Akukho nto enokulushukumisa. Andikhathali nokuba intona ethetha okunye nokuya okanye okunye. Ayilishukumisi nakancinane, luhlala kanye apho. Uyalinda, lulinde, lulinde, lulinde. Akukho mahluko, luhlala kanye apho. UThixo amcela uNowa ukuba izinto ziza kwenzeka, wazikholelwa. UThixo amcela uMoses ukuba izinto ziza kwenzeka, wazikholelwa. UThixo abacela abafundi ukuba izinto ezithile ziza kwenzeka, mabanyuke baye phaya kuPentecost bayokulinda. Bahlala kanye apho, ewe mhlekazi. Ulungile ke ngoku, ulwazi. Ngoku ingasululo ulwazi lwehlabathi. Kodwa lulwazi lwasezulwini. Ulwazi lwasezulwini ke, xa uThixo engumthombo walo lonke ulwazi. Abe uThixo elilizwi, ngoko ukuba unolwazi lwasezulwini, uyalikholelwa ilizwi. Uyicinga ngelizwi nayiphina into. Eli tyala lerhafu ibandla belikulo, okanye bendikulo. Enye lamadoda ngenye imini kuvavanyo oluncinci yandixela yathi. Yathi, abafumananga nto iphosakeleyo. Baze ke baqalisa uku ndathi, ke ukuba ngoko akukho nto iphosakeleyo, kutheni ngehli nje kum. Yaqhubeka indixela ngezibhalo ezithile. Yathi umfo omkhulu ophakamileyo ephethe umdiza esandleni, mnumzana uBrenham, ndingumfundi wezibhalo. Ndathi ndiyavuyiswa kuyiva loo nto. Yathi ngoku ndifuna ukwazi ukuba ziinkolo zantoni na ezi. Ubiza imali ngezitshefu uzithumela ezindaweni. Ezo nkolwana zokuthandazela itshefu uzithumele ebantwini. Ezo ziba zithanjisiweyo nizibiza ngolo hlobo, impahla. Yathi ukuze ubize imali ngezo zinto, ndathi hayi mhlekazi, azibizelwa mali. Yathi ke malunga nezinkolo, ndathi uyibiza ngokuba ziinkolo mhlekazi. Ubusandula ukundixela kwimizuzu nje edlulileyo ukuba ngumfundi weBhayibhile. Yathi ndinguye. Ndathi khawundiqinqelezele izenzo sahluko sesishumayelithoba ivesi isho. Ulwazi wasifaka emgibeni ngokwakhe, wazama ukuguqula ingongoma. Ndathi ndiqaphulele uYohane sahluko sesihlanu ivesi yeshumi nesine, wayengenaba nako. Ndathi uze ngoyakobi sahluko sesihlanu ivesi yeshumi nesine, akaba nako. Ndathi uyamazi uYohane sahluko sesithathu ivesi yeshumi nesithandathu. Ulwazi ubulumko ngokwehlabathi. Kodwa kwaku wathi, kodwa mnumzana uBrenham uzama ukuba ulinge elityala ngeBhayibhile. Thina sililinga ngemithetho yelizwe. Ngathi mhlekazi, ayisekelwa ngaphezu kweBhayibhile imithetho yelizwe ukuze ibe bulungisa. Amen. Ngokuqinisekileyo ulwazi, hayi olwehlabathi, ulwazi lokomoya lwelizwi, ukwazi into ayithethileyo uThixo, wenze into uThixo athe yiyo elungileyo. Ngoko ke uba unako oko ukuzikholwa zonke izinto, kube uyinto enye kwizinto zonke. Ilizwi lithi inyaniso, uchaphazele lonke ngokuthi amen, kulungile. Longezelelo olo kukholo lwakho, lulungile. Ewe, uba kukho umntu okuxela ukuba iBhayibhile alahlekwa ngamandla ayo, akukho nto ifana ubhaptizo lomoya oyingcwele. Musa ukongezelela loo nto, ayisayi kusebenza. Iyakusuka iwe ecaleni njengokubeka udongo edwaleni, ayinakuma, iyakuwohloka. Abantu bakuxela ukuba iBhayibhile ayinakuthenjwa namhlanje. Lumka ke ngoku, ungake uhambe. Kudala uyiva loo nto lonke ixesha. Isacana esithi akunakuyithemba iBhayibhile. Ngoko uba unaloo nto engqondweni yakho, ungazami ukuyongeza ngoba ayinakusebenza. Eso sakhiwo siphela siya kuwa kanye kuloo ndawo. Sifanele ukuba sityatyeke ngumoya oyingcwele. Ndithetha ukuba sidityaniswe. Udaka oluspinayo kwalaa nto inye ispinayo ke ngeyazi indlela ehlala ngayo ixesha elide. Ityhubhu enyityilikisiweyo yaza yomiswa, idla ngokuhlala ixesha elide kunendala enxanyaniselisiwe ipetshi. ubushushu ubambelela kwiphetshana endala evilini into yokuqala uyazi lakuba nobushushwana elavili libaleke ngesantya esikhawulezayo iza kusuka inyibilike isuku eyomhlekazi yabona yiloo nto kanye undonakele kubantu abaninzi namhlanje bazama ukuncamathelisa ulwazi lwabo kulwazi lwehlabathi ngentwana yencindi yokuncamathelisa ehlabathi zithi zakufika izilingo hayi mhlawumbi bendiphosisile uyabona ngoko uphume umoya uvela uphelelwe ngumoya kwimizuzwana nje mbalwa konke ukukhwaza nokuxhuma unyuka usihla kwenzela nganto abantu bakubona usemva kwakhona ekuxoveni udaka uyabona kunjalo kodwa ukuba uhleli phaya nokushusha obaneleyo bukamoya oyingcwele de bukwenze ube mnye netyhubhi yiyo leyo wena netyhubhi nibabanye xa uthe wahlala phaya de wathi lonke idinga likathixo libe yinto enye nawo yongezelela ke ngoko elukholweni lwakho ukuba unjalo musa ukongezelela konke konke uthi ilizwi elinokuthenjwa ungazami ukongezelela oko ukuba uthi ezithembiso zilapha zobhaptizo lomoya oyingcwele ziyazenzelwe kuphela abapostile abalishumi nesibini njengoba ezinye iixawe zisitsho namhlanje musa ukuzama ukongezelela oko kulapho zibhidlika khona iziseko zazo njengokuba uziya ebenjalo phezolo akubona ukuba isiseko sale ndoda wayeyithembile siyabhidlika siyaphela ebethwe ngeqhenqe sasingalunganga ngoku sesabapostile abalishumi nesibini kuphela abapostile abalishumi nesibini bodwa ndandiphaya ezantsi kumzalwana urayit ndiyacinga ukuba uphaya emva ngobunye busuku kwakukho umfundisi owayephaya ndandithetha abashumayeli abane mhlawumbi abahlanu bedibene lo mshumayeli waphakama wathi ngoku kho into endifuna ukunixelela yona abantu bathandekayo owu ndicinga ukuba ningabantu abalungileyo ndathi ndixelela umntu othile ngulowa uhleli kanye phaya khangela ngoko ujuni jackson ophaya emva wayesandula ukugqiba ukuthetha waze wathi ethetha ngobabalo lukathixo onkosi wayetshiseka ehlele emlindweni waze waphakama phaya ezama esithi ngoku ndifuna ukuthi umnumzana ubranham lo ulapha ndiyandixelela ungumxhasi kristu waqala ngolo hlobo ke kwalunga abanye babashumayeli baqalisa ndathi ngoku imani umzuzu nje ningathethi into bazalwana uyedwa kuphela sibe thina siliqela ndathi mvumeleni nje uqhwaye mna ndandifuna ngamandla okwam ndandingayazi emandiyenze yabona wathi umnumzana ubranham ngumxhasi kristu waqhuba ke ethetha yonke into enaziyo ngayo wathi ubhaptizo lomoya oyingcwele ibhayibhile ithi babelishumi elinesibini kuphela abalufumanayo ubhaptizo lomoya oyingcwele uthetha ngempiliso yobuthixo kuphela ngabapostile abalishumi elinesibini ababanempiliso yobuthixo wathi sithetha apho ibhayibhile ithetha khona sithule apho ithule khona ndalinda wathi wakhenkceza wagqiba apho isithuba esingange siqingatha seyure ndaze ndathi kawume umzuzwana sendibhale into eninzi apha ndathi ndiphe ithuba lokuphendula ezinye ndathi ndakuphakama ndathi umnumzana lo uthe uthetha kuphela apho ibhayibhile ibandla lakhe lenza njalo liyathula apho ithuleyo ningamangqina nonke ewe ndathi ngoku uthe babelishumi elinesibini kuphela abamkela umoya oyingcwele ibhayibhile yam ithi yayilikhulu elinamashumi amabini kwakwisithonga sokuqala amen lulahle phandle olo hlobo lolwazi uyabona ukuba wayezama uku ndathi ngoko ndiyaqikelela ukuba upawulos akawamkelanga umoya oyingcwele njengoba wathi kwenzeka ndathi ezantsi xa ufilipu wayeshumayela kumasamariya ayebhaptizwe egameni likayesu kuphela umoya oyingcwele ongazange wahlela bathumela ke babiza upetros noyohane ukuba behle bababeke izandla waza wabahlela umoya oyingcwele ndiyakholwa yayilelo shumi elinesibini kuphela ndathi izenzo zahluko seshumi ivesi yama9 ngethuba upetros wayephezu kwendlu waze wabona umbono wokuba enyuke aye kwakorneli wathi upetros esawathetha la mazwi umoya oyingcwele wabawela ababeliva elizwi ndathi ibhayibhile isathetha liphi ibandla lakho liphaya emva ko ingenzeka kunjalo yabona ndathi impiliso yobuthixo uthe kuphela ngabapostile abalishumi nesibini abayenempiliso yobuthixo ibhayibhile ithe ustefano wehla waya kwasamari wakhupha idimoni ephilisa abagulayo kwaze kwabakho uvuyo olukhulu kweso sixeko abe ke wayengenguye omnye weshumi elinesibini wayengengompostile wayengumdikoni amen ndathi nopawulos wayengenguye omnye wabalishumi elinesibini abayo kwigumbi eliphezulu waye wayenaso isipho sempiliso ndathi khangela nje izipho zempiliso zaya kutsho kumashumi 3 eminyaka emva koko wayesesekorinte emisela izipho zempiliso emzimbeni ngoku olo lwazi ulufunda kuncwadi ethile kungcono olulahle phandle phaya emgqomeni wenkunkuma yiza kolu lwazi oluwathi uthixo isenguye izolo namhlanje ngonaphakade uthi amen ewe mhlekazi ewe mhlekazi hayi ishumi elinesibini kokwakhe wonke ubani xa uthe wafumana olo hlobo lokholo xa ukholo lwakho luchaphazela indawana yonke ngokuthi amen ukuze uthi kulungile yongezelela oko ke okwesine kufuneka sikhawulezise ngoku ndi akusemnandi nje ukuma apha ndithethe ngale nto okwesine enkosi nongezelele ukuzeyisa onkosi safika ekuzeyiseni ngoku banokholo okuqala kufuneka uba wongeze isidima elukholweni lwakho ukuba luhlobo lululo lwesidima ukuze ungezelele ulwazi ukuba luhlobo lululo lolwazi ngoku uza kongeza ukuzeyisa Ukuzeyisa ukuthetha ukuthi yeka usela utywala nalapha kule ndawo.
No.
Hayi hayi. Ukuzeyisa ukuthetha kunyanga usela utywala.
Holy Spirit temperance.
Hayi Clement. Oku kuzeyisa kweBhayibheli. Ukuzeyisa komoya oyingcwele. Oku yakho kwenkani kwenyama nje. Kodwa sithetha ngokuzeyisa komoya oyingcwele. Uthetha indlela yokuba nokulawula ulwimi lwakho. Ungabi liphonophono. Indlela yokwazi ukulawula umsindo wakho, ungabhaphazeli lonke ixesha ubani ethetha nawe ngomsindo. Nkosi, abaninzi kuthi bazakwazi ngekaqala nokuqala, asinjalo? Siphinde simangaliswe ukuba uthena uThixo engekho ebandleni lakhe nje ukuze asebenze imangaliso nezinto ayekade ezenza. Yongezelela ezi zinto, yongezelela ukuzeyisa kulo. Ukuzeyisa ube nokuphendula ngobubele xa kuthethwa ngengqumbo kuwe. Umntu othile athi, "Quba ndini labazenza ngcwele apho ezantsi, musa unyusa imikhono yakho ke ngoko." Hayi loo nto, kodwa thetha ngothando lobuThixo. Ukuzeyisa, ubele, yindlela ofuna ukuba yiyo leyo. Wakucathukiswa sukuphindisa ngokucaphukisa. Makabe ngumzekelo wakho, xa bathi, ukuba unguye unyana kaThixo, jika la matye abe zizonke, wayenokuyenza loo nto, abonise ukuba wayenguThixo. Kodwa wayenokuzeyisa. Xa babembiza ngoba nguBhelizebhule, wathi ndiyandixolela ngaloo nto. Kunjalo baxhwitha izandla zazizala zindeva ebusweni bakhe baze batshicela ebusweni bakhe besithi yihla emnqamlezweni. Wathi bawubaxolela bayazi nale nto bayenzayo. Akuba enaso isipho wayesazi zonke izinto kuba yayikuye inzaliseko yokuThixo ngokomzimba. Babembona esenza imangaliso ngokubaxela abantu izinto ezibahluphayo njalo ngolo hlobo. Babeka isiziba sajikela intloko yakhe sajijela amehlo akhe baze bambetha ngentonga entloko bathi, "Profeta, sicele ukuba ubethwe ngubani na siza kukholelwa." Yabona, wayenokuzoyisa ngokuba unako kulolo hlobo kongezelele olukholweni lakho. Ukuba ke uyavuthelana uphuphume ubile ubheke phambili, awuna kuyongeza loo nto kuba ayinakongezeleleka. Yabona, asisayidibana inqumi. Awuna kuze uthathe iceba lerabha uyazi uze uludube ulinqumisele kwiceba lentsimbi. Alisebenzi nje kwaphela, hayi, kufuneka ibe mvotyo-mvotyo njengokuba injalo irabha. Yabona, ke ukholo lwakho lokuba lunye nokuzeyisa kwakho kusiba luhlobo olunye lokuzeyisa kukamoya oyingcwele awayenako kuya kudubeka kuqine kudibane naye wongezileke kuko. Xa isidima sakho sifana nesidima sakhe siyakongezeleleka kulo. Xa ulwazi lwakho lufana nolwazi lwakhe ndizele ukwenza ukuthanda kwakho Thixo ngelizwi likayise woyisa wonke amadimoni. Amazulu nehlabathi ayakudlula kodwa lona ilizwi lakhe alingekhe. Yabona, xa ufikelele kuloo ntlobo yolwazi luza kudibana luqine kukholo lwakho. Xa unohlobo lulo lokuzeyisa njengolo wayenalo uyakudibana luqine. Ukuba akuthanga kanti unozenzele nje wabantu onxuzwe nje wokholo lwanyeleyo okanye ukuzeyisa, ndimele ukuba ndimonxose kodwa mandingenzi njalo mhlawumbi ngokuba basenokulifaka ephepheni igama lam ngenxa yaloo nto. Asilolo hlobo lokuzeyisa athetha ngalo olo. Ungazami ukongeza kolo, aliyokusebenza. Kodwa xa ukwazi ukuthi ngenene ngobumnandi obusuka entliziyweni yakho uxole wonke umntu, uthule uyiyeke idlule, yabona, ngoko ke kuya kudibana kuqine, ungakongeza ke oko kukholo lwakho. Akumangalisi ukuba lilabalabe kangaka ibandla, akunjalo? Hayi, akumangalisi. Xa ndithi guqukani ibhaptizo yatsho iBhayibhile egameni likaYesu Kristu aze okholwa ngqongqo kuba uTrinity angayikholwa loo nto athi la mchazi Kristu mdala uligama likaYesu nguYesu yedwa. Qaphela ke mfo, andazi into ngomsindo wakho ke ngoku. Kutheni ungezi nje uthi makhe sibonisane ngale nto mzalwana uBrenham? Ndingathanda ukhe ndiyive xa icaciswa. Uhle ke uzokuyiphulaphula ize ke ngoko ibekwe ngokufanelekileyo phambi kwakho uze uhambe ke. Siza kufika kuloo nto emzuzwini nje ekushoneleni uThixo, yabona. Kodwa xa ubhaphazela ufune ukuzitsibela zonke izigqibo, asiyo leyo, yabona. Awukabi nako ukuzeyisa kweBhayibhile xa wenza loo nto uhlobo lokuphendula. Ngoko uba unako konke oku ungakongezelela elukholweni lwakho. Ukuze emva koko okwesine ufuna ukongezelela umonde kukholo lwakho. Ukuba unalo kholo lusebenza ukunyamezela, itshilo iBhayibhile. Ngoko lusebenza ukunyamezela. Ngoku into elandelayo ke leyo eza kwakha isimo. Uyazi uThixo unezixhobo kwakho angazo ezinene kwisakhiwo sakhe. Niyayibona indlela esibafutshane ngayo bazalwana? Niyabona apho sikhoyo? Yabona, sinabo ubuqaqawuli nemikhwazo nokunjalo ngenxa yoba sinokholo. Kodwa sakuhla sifike apha kwezi zinto, uThixo akanakusakhela kwesa simo. Akana kusenza sifikelele kula ndawo. Sinazo nje zonke ezinye ezizinto siyawa sityibilike nazo. Yabona, akana kulakha ibandla lakhe. Umonde entweni, hlobo luni lomonde? Okokuqala, iba nomonde kuThixo. Ukuba unokholo lulo lwenene, uya kuba nomonde onguwe wenene. ngokuba ukholo lusebenza umonde. Xa uThixo ethetha nokuba intoni na uyayikholelwa, qwaba ke unomonde ngoko. Ke ndicele into phezulu okuba ndiphilise ndibe ndisagula kanjalo nakusasa nje. Oh, Nkosi, ngonjani umonde? UThixo waxela uAbraham kanti kwiminyaka engama-25 emva koko kwakungekho mqondiso, wayesakhona. Wayenomonde kuThixo, mayibe nguye into yokuqala kuyo. Yenza yena abe into elandelayo uya kudlula kuyo. Awunako umdlula ngoko ke mgcine phambi kwakho ke, wayetshilo ngoko ke kuza kwenzeka. Mgcine phambi kwakho kunjalo kanye. Unowa wayenomonde, unowa wayenomonde obuThixo ngenene. UThixo wathi ndiza kutshabalalisa eli hlabathi ngemvula. Unowa ke washumayela 120 leminyaka. Umonde omninzi ungazanga kwaba nombethe lo uvela ezulwini kungekho nto konke kuqhuma uthuli ngendlela enye oko 120 lonke le minyaka kodwa wayenomonde kwakhona ke uThixo uyawuvavanya umonde wakho kunjalo uThixo uyazivavanya emva kokuba ixele unowa wathi nowa ndifuna uhlabele mgama ungene enqanaweni mna ndiza kuxhesha zilwanyana zingene ndifuna ukuba unyuke uye egumbeli lelona liphezulu ngoku ukuze ube nokuwulondla ngefestile phezulu ngoku ndifuna ukuba ungene phaya ndifuna ukuba baxele aba bantu ngomsoko bendikushumayela le minyaka elikhulu elinamashumi 2 kuza kwenzeka kulungile ungehla uye phaya ubaxelele yaba yintoni umkonzi wokuqala unowangena enqanaweni kwakungekho mvula unowazilungiselela wanxiba ijazi yemvula nento yonke ukuze abe nako ukumana ikhangela phandle wazilungiselela kodwa kusuku olulandelayo unokuba wayesele lwazisile usapho lwakhe nomolokazana bakhe nabo bonke esithi o hayike ngomso ndiza kubona into ndingazanga nayibona ngokuba sonke sibhakabhaka siya kuba mnyama kuya kubakho indudumo nemibane ikrele likhulu likathixo liza kutshawuza esibhakabhakeni uzawuligweba eliqhuba laboni belingasihoyi kule minyaka elikhulu elinamashumi 2 ze nikhangele nje yabona abanye ababenokholo oluphela esithubeni bengqunga kufutshane bengatsho ukuba sangena uyazi sisenabo nanamhlanje uyazi benyuka bayawutsho apho bathi ixheko lisenoba belinyanisile siyakhe sinyuke silinde iintsuku ezimbalwa nokuba silinde iiyure ezimbalwa apha kusasa sibone ngengomso endaweni yesibhakabhaka simnyama gqi ilanga liphuma kanye njengoba beliqhele ukuphuma unowa wakhangela phandle wathi heyi akukho mafu laa mfo enyuka wathi yeha bendisazi ukuba ngomnye wabo ndiyakubona ukuba ujikeleza apha hayi ke ndixolele mhlekazi haha mhlawumbi ndibe nemihlali nje kodwa unowa wayenomonde wathi ukuba ifikanga namhlanje izawuba lapha ngomso kunjalo kanye ngoba wakuxelela nini loo nto nowa kwiminyaka elikhulu elinamashumi 2 eyadlulayo ndisuka kude ndilindile kuphela ke ngoku ndiyabona emva komzuzu sifumanisa ukuba uThixo kude kwalapha elinde ibandla lakhe naye kodwa liza kubakho ungahlupheki uthembisile ulindele uvuko lonke eli xesha luza kubakho ungazihluphi uThixo luthembisile linda njengomonde ungalala mhlawumbi ungake uthi qwaka phambi kokuba lwenzeke kodwa uyakuvuka ngelo xesha uthembise njalo le nto siyibiza ngokuthi kuthi qwaka ekufeni uyazi le nto siyibiza ngokuba kukufa ukungqengqa nje kancinci okanye ukulala kukristu akukho nto ikukufa kukristu ubomi nokufa azibikho ndaweni inye singathi qwaka nje ukuthi qwaka abahlobo bethu awungena kusibiza kuko nguye kuphela unokusibiza uyakubiza ndize ndiphendule watsho uyobhi uyobhi unamawakamane eminyaka elele ngoku ungahlupheki uza kuvuka ungahlupheki usalindile unowa walinda usuku lwesine lwadlula tu imvula kulungile iza kwenzeka imva unkosikazi nowa esithi tata uqinisekile pofu musa kuthetha olo hlobo wayenomonde ngoba wayenokholo ewe mhlekazi wayenesidima wayenolwazi lokuba uthixo wayenyanisile wayenolwazi wayengabhaphazeli athi hayi ke ngoku andiyazi eqhubekayo ndiphuluke nodumo lwam phaa phandle hayi hayi abantu abazandikhathalelanga ndiza kuphuma ndiye phaya ndiqalise ngokutsha kwakhona hayi hayi wayenomonde uthixo wathembisa uthixo uyakuyenza uthixo uyakuyenza ngokuba uthixo watsho ndiyambona unyana wakhe efika isithi uyazi tata ephulula ngesandla kwezonwele ezingwevu uyazi kwaye wayenamakhulu eminyaka kudala uyazi ehleli apho wathi ndiyazi ukuba ngusolo sapho omdala ndiyakuthanda tata kodwa kungenzeka mhlawumbi ukuthi kanti uphosile nje kancinci oh hayi amdlala ngoba uthixo wayetshile ke tata lusuku lwesithandathu sihleli apha phezulu sihleli apha phezulu kule nqanawo indala yomileyo sihleli nje apha igxunyekiwe yonke ngaphakathi nangaphandle kudala siyakha yonke le minyaka yaye oko emaphaya phandle ushumayela wedwa waba ngwevu wavela nempandla ngoku ngwelo apha phezulu uzama ukuthetha uphaya naphaya nabantu bayahleka bayigibisela ngeetumato ezibolileyo nezinye izinto apha ecaleni khawuyijonge nje le nto uyenzayo utheni uyazi yiba nomonde nyana uqinisekile umolokazana wakhe wathi bawo uyazi ndi iza kuna kodwa oko salindayo yonke le minyaka bese silungiselela kananjalo uthe kuthi iza kunakwiveke edlulileyo sihlele apha ngoku neengcango zonke ezivaliwe thina sizulazula apha ngaphakathi ibelilanga ligatse kanye njengoba belinjalo kodwa iza ku wazinjani ngoku wakuba ulolo hlobo wongezelele kodwa ukuba unawo ngolo hlobo sukuzama ukongezelela awuyi kusebenza kwimpiliso awuyikusebenza nakweyiphi na into yabona kufuneka uhlanganiswe nesixhobo sesakhiwo odutyelwe naso kunjalo kufanele ukuba wongezelele umonde kwisithembiso sikathixo ewe mhlekazi unowa wayikholwa waze waba nomonde kuthixo ikhulu elinamashumi abini le minyaka umoses wayenomonde kuthixo ewe mhlekazi moses ndizivile isikhalo sabantu bam iimbandezelo zabo ndizibonile ndiyehla ndiyakubahlangula ndiza kuthuma wena uhle uye wakho ungavisisani okuthile phakathi kothixo naye uthixo wambonisa uzuko lwakhe wathi ndim lo ndiyaya wathi akulubona kwaba kanye uzuko lukathixo yabona waba nokholo wathi yintoni leyo isesandleni sakho moses wathi yintonga wathi iphose phantsi yajika yayinyoka wathi hayi bo wathi yithabathe moses ukuba ndinako ukuyijika ukuba ibe yinyoka ndinako ukuphinda ndiyijike ndiyibuyisele kwakhona amen ukuba uthixo unako undinika ubomi bemvele unako undinika ubomi bomoya ukuba uthixo unako undinika uzalo lokuqala unako undinika uzalo lwesibini uthixo unako uphilisa lo mzimba ngempiliso yamandla akhe unako uvusa la uqaqaulini bakhe ngemihla ugqibela ndingayiphosa phantsi le ntonga iyakujika ibe yinyoka ndinako ukuyijika ibe yintonga kwakhona yibambe uyithathe ngomsila wathoba umoses wayibamba nako intonga waqala ke ukungezelela ulwazi yabona sigula intoni isandla sakho moses akukho nto sinayo sifake esifubeni sakho kulungile yintoni ngoku simhlophe liqhenqe oh nkosi jonga isandla sam siphindisele esifubeni sakho moses wasiphindisela ngolo hlobo saguquka nje safana waqala ukongezelela kanjalo ngoko ewe mhlekazi wehla waya phaya ezantsi okokuqala yakungavisisani wehla waya kufika phaya wafika apho wathi inkosi uthixo ithe khulula abantu bam faro ndifuna ukuba wazi le nto ndize apha njengommeli kathixo ndithobele ke wena ufaro wathi ndithobele uyandazi ukuba ndingubani ndingufaro ndithobele wena ikhoboka wathi uzawundithobela ungenjalo utshabalala ungenza uyifunayo phakathi kwezo zinto ngoba wayeyazi into wayethetha ngayo wayenomyalelo wayeyile phaa ezantsi futhi wathetha nothixo wayenokholo wayeyazi indawo akuyo ufuna ukuba mna ndithobele wena khawuphuma apha ndiza kubonisa ndibonise umqondiso waphosa into ngaphantsi yajika inyoka suka watsho loo mlingwana ulula kangaka khawuzapha mzuzu nje yizanapha yana esinoyambres khandiphose iintonga zenu phantsi baziphosa phantsi zajika zaba zinyoka wathi ngoku wena lulana ndini le nto yihlapha phantsi uze kum umyiputa ufaro waseyiputa yiza apha naloo milingwana yakho ilula loo mfeketho uyazi ukufunda ingqondo niyazi uba ndithetha ukuthini na ndiyathemba uba nefuna ukufunda ingqondo okanye into enjalo yihla uze apha naloo nto kwakhona wathi awuboni senza kanye kwale nto uyenzayo wayeintoni umoses akazange athi ow umnumzana ufaro uxolo mhlekazi ndiza kuba likhoboka lakho hayi mhlekazi wema wazizola amen wahlala kanye kuloo ndawo uthixo wathi ngaphandle kwamathandabuzo entliziyweni yakhe thula wena kukho into endiza kubonisa yona ukuba wenze kanye le nto ebethe yenze ukhangele ngathi kukho undonakele ima uzole yiba nomonde wathi umoses uyazi ngoku yandabekwa phezu kwesiseko kwakho umonde ubekwe apho nawo ngoko ke ndiza kulinda ndibone ukuba uza kwenza ntoni na uthixo nazo ezo nyoka zindala zirhubuluza zijikeleza zivuthelana zisuka nje uyazi inyoka kamoses yaya ginyiginyiginyi yaziginya ziqonkoloza zonke waye nomonde lindela enkosini kuphela iba nomonde ewe mhlekazi ngoku israyeli wayeza kukhutshwa kwafika ungavisisani ukukhulu walinda yena umoses waze waya kutsho entlango luhambo nje lweentsuku ezintathu okanye ezine ziimayile ezingamashumi amane qha ukusuka kuloo ndawo wawela kuyo ukunqumla ngqo ukuya kule ndawo baphinde bawela kuyo kodwa umoses entlango walinda iminyaka engamashumi amane umonde injalo loo nto walinda amashumi amane eminyaka ow ewe mhlekazi kube kufanele ukuba sinyamezelane kwakhona ngelinye ixesha sisuka singabi nakunyamezelana sicinga ukuba sinele ukuba njengoMoses. UMoses wayenomonde ngabantu. Khangela iloo nto yenza ukuba angaweli. Uyabona ukuba uzama ukwenza into ethile njengoba ndizame ukuzisa lo myalezo phaya emnxubeni. Ukwenzela ukuba wonke olulungu kwitabanekile abe yile nto. Kunzima ukwenza loo nto. Ndizame ukuba nomonde ngamashumi amathathu nesithathu eminyaka ngoku. Yiba nomonde. Abafazi basazinqothulwa iinwele zabo kusenjalo nangoku. Kodwa yiba nomonde nje, yiba nomonde nje linda. Unyanzelekile uba wenze njalo. Uba unawo ungakhe uzame ukwakha phezu koku lapha phantsi. Nangela xesha lithile xa ela qela labo abantu bangabaqhankqalazi ababengena kulinda bathi bamenza uMoses ukuba enze into engeyiyo. Kodwa kwathi kwakufika ixesha lomboniso wamandla uThixo kuquka seso senzo sabo wathi zahlule Moses. Ndiza kwabulala bonke ndiqale ngokutsha. Waziphosa ethubeni wathi Thixo Musa kuyenza loo nto. Ngoba enonyamezelo ngabantu ababegwilika kuye bamchasa. Ingaba singaba nako ukuyenza loo nto? Ukuba unako ungazami kwakho phezu koku. Uba kuguquki. Yilaa ndlela okokuqala kudutyelwe ngayo koku. Yindlela ekufuneka zidityaniswe ngayo zonke ziphela. Ukuba wenzanga njalo uye kufika kwisimo sendawo yokuhlala kukaThixo ophilileyo. Awunamonde ukunyamezelana omnye nomnye. Kulungile ke. Abantwana bamaHebheru babe nawo umonde. Ngokuqinisekileyo babe nawo. UThixo abathembiswa baxelela ningaze niqubuthe emfanekisweni uqingqiweyo. Kodwa baba nomonde bathi uThixo wethu unako usihlangula. Kodwa nokuba sekutheni na asinakuqubutha emfanekisweni wakho. Umonde besazi oko ukuba uThixo uya kubavusa kwakhona ngemihla yokugqibela. Obu bomi abuthethi lukhulu olo hlobo ngaphezulu. Yabona? UThixo uyabavusa ngemihla yokugqibela kodwa kwisithuba sokuqubutha kumfanekiso oqingqiweyo asiyenzi loo nto. Ngoku siyakunika uKhesari ukaKhesari. Kodwa xa kufikelele kubeni uKhesari aphazamisane noThixo, nguThixo okuqala. UThixo wathi ungaqubuthi kulaa mfanekiso kwaye andisoze ndiyenze loo nto. UThixo wethu unako usihlangula nokuba kenzanga njalo andisoze ndiqubuthe emfanekisweni oqingqiweyo. Wathi kulungile nali yayiziko lomlilo. Ngoko watsho ndiyaqikelela ukuba iyakuna ngokuhlwa nje ide licimi. Kodwa nangoko ayizange yine umonde nalapho ngentsasa ayilandelayo lakuziswa enkundleni yamatyala. Wehla phaya uNebukadnezari wathi kulungile ke amakhwenkwe, senikulungele undikhumbula ukuba ndinkumkani wenu. Ngokuqinisekileyo phila ngonaphakade kumkani. Ngoko ke qubuthani emfanekisweni wam, hayi asingeke. Ngoko ke ndiza kutshaniphele ningamadoda alumkileyo ninengqondo. Nibele uncedo kuthi beniyintsikelelo kubukumkani bethu. Andiqondi uba ndifuna ukuyenza le nto kodwa senenze isimemezo apha. Yaye kunyanzelekile uba senziwe. Andifuni ukunijula phaya. Oh madoda, yintoni kanti ngani? Ndiyazi ukuba ikhangela elungile loo nto kodwa uThixo wethu unako usihlangula nangoko. Masibe nonyamezelo. Baqala ke ukuhamba kwindawo ethambekileyo yezinyathelo bejongene. Ingaba kulungile? Kulungile. Sinawo umonde. Bahamba inyathelo lalinye wayengekho uThixo, amanyathelo amabini wayengekho, amanyathelo amathathu, amane, amanyathelo amahlanu. Bahamba njalo nangoko wayengekabikho apho. Baze bangena ezikweni lomlilo. Babe nomonde kodwa wayelapho. Yabona umlilo omkhulu kangangokuba wakunokubatshisa asabalakana amalungu ezandleni nasezinyaweni zabo. Kwaze kwathi nje ukubetheka kwabo ezantsi emngathini waba khona. Yabona babe nonyamezelo. UDaniel wayenjalo naye. UDaniel wayenomonde ngokuqinisekileyo. Wayengasokuzanikezela. Hayi mhlekazi, wenza ntoni ke? Wavula ifestile wathandaza nakanjani na? Yayimfuno kaThixo leyo. Waba nonyamezelo walindela kuThixo esazi uba uThixo wayenako ulugcina ilizwi lakhe. Bamphosa emngathini wengonyama bathi za kudlisa ngeengonyama zigqibe. Wathi kulungile. Wayenonyamezelo ngoba kaloku lonke eli xesha bendisoloko ndilindele uThixo. Ukuba kufanele ukuba ndilinde amanye amawaka ambalwa kwakhona, ndiyakuvuka kwakhona ngemihla yokugqibela. Ngoko ke ndinomonde, ndiza kulinda. UPawulos wayenomonde ngokuqinisekileyo wayenawo. Khangela into yokwafuneka yenziwe nguPawulos. Uthetha ngonyamezelo, nithini ngabantu bePentekoste? Okoko nje babenomyalelo, lindani nide, lindani nide namkeliso yamandla. Ixesha lingakanani? Ayingombuzo konke ukuba yabalithuba lingakanani na. Bayifumana impendulo, lindani nide. Benyuka bayokutsho phaya, lungile madoda. Mhlawumbi emva kwemizuzu elishumi nesihlanu ngoku, umoya ingcwele uyawuba phezu kwethu sizeke sibe nolungiselelo olukhulu. Yadlula imizuzu elishumi nesihlanu, akukho mntu. Usuku olunye lwadlula, akukho umbi. Zambini, ntathu, zane, ntlanu, zantandathu zasixhenxe. Abanye kubo inoba bathi, heyi, anicinga uba mhlawumbi sesinawo? Hayi, 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 hayi. Ungcono niphume bafana, watsho uSatana. Niyazi, seninayo le nto niyifunayo, hambani yokuqalisa ulungiselelo lwenu. Hayi, hayi. Asikabi nayo ngokuba uthe uyakufika into eyakwenzeka kwimihla yokugqibela. Ndiyakuthetha ngolwimi oluthinithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu. Leke indawo yokunyamnyeka oko ndikuthethile. Yabona Isaya isahlosa shomi nesibhozo ivesi yeshumi netoba wathi yiyole, niyakukufumana xa niyakwazi xa sekufikile. Siyakwazi wakufika, siyakwazi lidinga libekwe ngubawo. Balinda iintsuku zalithoba kwaze ngosuku lweshumi. Ngoku ufikileke babe nomonde wokulinda. Ngoku uba unomonde lolo hlobo emva kokuba uThixo ekunike isithembiso ube usibona eBhayibhileni sesam, ulinde emva koko. Ngoku uba unolo hlobo lomonde wongezelele olukholweni lakho. uyabona indlela oyaba phezulu ngayo ngoku uyawunyukela phezulu apha ngoku kulungile usiba lowothi nalo luyajika ngokunjalo kulungile yongezelela oko kukholo lwakho ubeke yena phambi kwakho njalo ukhumbula yayinguye owathembisayo yayingendimi owathembisayo yayingomngomlungiseleli owathembisayo umzalwana wethu Neville yayingenguye nomnye umlungiseleli yayingengompriste uthile okanye upopu yayingengomntu wasemhlabeni yayinguthixo owenza isithembiso kwaye uthixo unako uyigcina yonke into ayithembisileyo kulungile ukuba unolo hlobo lokholo usazi uba uthixo aluthembisa uthi ke mzalwana uBrenham ndiyagula ndiswele impiliso ngeyona ndlela yamkele isisipho osinikiweyo ewomhlekazi ukuba unokukholwa ke uthi ndiyakholwa yilibaleke kuphelele apho iphelile yabona yiba nomonde ukuba unomonde uba unawo uyakusibhidlisa esakhiwo uyakusinquba sonke siwe phantsi loo nto inye nje ufanele ukuba ube nawo ukuba uyakusichitha isakhiwo sakho ukuba unamonde uba unasidima sobongezelela olukholweni lwakho othi unalo ukuba ke unalo ukholo uze uzame ukubeka isidima phezu kwalo siya kulwaphula ukholo lwakho luwe phantsi ngoke uthi yima umzuzwana mhlawumbi impazamo yonke lena ngoko mhlawumbi uthixo akangothixo mhlawumbi akukho thixo yabona uya kuyaphula loo nto shwaqa kabini yabona kodwa ukuba unokholo oluyinene beka isidima esiyinene ke uze ngolwazi lokwenene uze ukuzeyisa okukuko kulandele umonde wokwenene yabona uyenyuka njalo ngomgca kulungile ke okwesihlanu yongezelela ukuhlonela uthixo onkosi ukuhlonela uthixo kufanele ukongezelelwa kuthetha ntoni ukuhlonela uthixo ndikukhangele kwizichazi magama ezine mhlawumbi ezihlanu ndingayifumani konke into okuyithethayo ekugqibeleni ndandiphaya ezantsi kwamzalwana uJeffrey sakufumana kwisichazi magama ukuhlonela uthixo kuthetha ukufana nothixo emva kokuba unokholo isidima ulwazi ukuzeyisa umonde ukuze ke ufane nothixo uthi wena andinabana kuyenza loo nto mzalwana uBrenham ow ewe nganako make ndinifundele nje izibhalo zibe mbalwa umzuzwana nje uMateyu isahluko esihlanu vesi yama-48 sizakuthatha esibone ukuba sivakala kanjani na uMateyu isahluko esihlanu vesi yama-48 sibone ke ukuba kufanele ukuba ufane nothixo na uyazi iBhayibhile ithi ningothixo watsho uYesu ngoba zonke izinto ezikuthixo zikuni uMateyu isahluko esihlanu vesi yama-48 yibani uYesu ethetha kwabanoyona ngoko yibani ngaba FEZEKILEYO yintoni le ngaba fezekileyo njengokuba uyihloko esemazulwini efezekile so unyuke walapha ngoku phambi kokuba wenze okuya zonke izinto zifanele ukuba zongezelelwe kuqala size sinyuke sibe lapha ke unicelile ngoku ukuba nifezeke nibe nokuhlonela uthixo nibe ngonyana neentombi zikathixo zininzi kangakanani izinto ebendinokuzithetha malunga naloo ndawo masityhile encwadini yabase-efese sahluko sesine sifumanise kweli cala kwincwadi yabase-efese ukuba ithini nangale ndawo yona ngokuba singakwenza njani na kwabase-efese sahluko sesine siqale kwindinyana yeshumi elinesibini kwabase-efese sahluko sesine siqale kwivesi yeshumi elinesibini kulungile masiqale apha phezulu kumqolo weshumi elinanye waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile abanye babe ngabaprofeti khumbula phezulu ungazami ukuthatha umsebenzi womnye umntu abanye babe ngabashumayeli bendaba ezilungileyo abanye babe ngabalusi nabafundisi ukuze uthixo asulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ifundeka ngolo hlobo phofu kusulungekiswa ntoni abangcwele ngobani abangcwele ngabangcwalisiweyo ngaba baqalele ezantsi apho abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ulungiselelo lukayesu kristu ukwakhiwa ke komzimba kakristu ukwenzela ukwakhiwa ukwakha ukwakha side thina sonke sifike kubo bonke ubunye benkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kathixo ebudodeni obupheleleyo sifike engqinisekweni ow nkosi emlinganiselweni wobukhulu bokuzala kukakristu ukugqibelela kuthabatha ukufana nothixo kufanele ukuba ungezelele kukholo lwakho ukuhlonela uthixo uyabona uqale apha ezantsi ngesidima uze uye elwazini ke uphinde uye ekuzeyiseni uphinde uye emondeni ngoku usekuhloneleni uthixo ukuhlonela uthixo ow nkosi ixesha lethu liyemka kodwa nazile ukuba ukuhlonela uthixo kuthetha ntoni na niyalicula eli culo ukufana noyesu ukufana noyesu emhlabeni ndifuna ukufana naye endleleni obomi yonke kusukela emhlabeni kuye luzukweni ndicela kuphela ukufana naye kukuhlonela uthixo ke oko wathi xa wayebethwa kwelinye icala lobuso wajika nelinye Ako kuthethwa naye ngqwabalala, akazange acaphukise naye ngokuphendula. Yabona ubuThixo. Esoloko ekhangele kwinto enye, ndisoloko ndisenza kuphela oko kukholisa ubawo. Umhlekazi njalo, ukuhlonela uThixo ke oko. Yabona emva kokuba sophumile apho waza kufika apha nalapha nalapha, weza apha weza apha. Ngoku ke uza kufika kwinzaliseko yesimo ngoku, sonyana kaThixo. Kodwa kufanele ukuba ube nako oko, udibanise nako konke oko. Awunako nokuqalisa ude ube noko. Ngoku ukhumbula intaka emnyama nentsiba zepikoko, ungayilibali yabona. Musa ukuzama ukongezelela de ube uzelwe ngokutsha ngenene, ngokuba akunakusebenza. Awunakwenza kusebenze, kuya kubuyela koko okanye koko kulapha. Uza kubakho indawo okubhidlika kuyo. Kodwa xa ufika apha kwihobe lokwenene elizelwe ngokutsha, ngoko awongezeleli kwanto, iyazongezelela kuwe, iyazizela iye inyuka. Ke sizayigqibeleleni ngoku. Kulungile. Okwesithandathu masongezelele, ithe iBhayibhile apha ekongezeleleni ukuthanda abazalwana. Ngoku yeyona ilungileyo ke leyo. Kulungile apha. Eyesithandathu yesixhenxe. Kulungile. Ukongezelela ukuthanda abazalwana. Kulungile ke. Sakufika kule ukuthanda abazalwana, zibeke endaweni yakhe kuloo meko. Ngoku uthi wena, umzalwana wam wonile kum. UPetros wathi, ndimelwe kukumxolela. Wathi, izihlandlo ezisixhenxe ngemini na? Wathi yena, ungamashumi osixhenxe aphindwe kasixhenxe. Uyabona, uthando lobuzalwana. Ngoku uyabona, ukuba umzalwana othile uphume tu emgceni, sukungabi namonde nguye. Hayi, yiba nobubele kuye, yiya nakanjani na? Omnye ukhe wathi kungekudala kwisithuba esidlulileyo, wathi, ungathini ukholwa ezi zinto ngale ndlela uzikholwa ngayo uphinde uye Assemblies of God nakwabo bobunye nakuzo zonke ezi ndawo? Ukuthanda abazalwana ngethemba lokuba ngenye imini umnyamezele, ukuzeyisa umnyamezele, ube nolwazi lokuqonda into ayikholelwayo, ukhumbule ukuba isentliziyweni yakhe. Yilonto kanye sisidima ebomini bakho oya kusiyeka siphume nobubele ukuthobeka kuye. Unokholo lokuba ngenye imini uThixo uya kumngenisa. Uthando lobuzalwana into yesixhenxe. Inye, zimbini, zintathu, zine, ntlanu, zintandathu, zisixhenxe, zizinto ezisixhenxe. Ngoko ke uyeza ngoku, into elandelayo ngoku yongezelela ukuthanda abantu bonke, luthando ke olo. Litye lentloko elo. Ngolunye lwezintsuku ebandleni, ngoku uncedani makwazeke apha ekhasethini. Noba kuphina andiyifundisi njengemfundiso le nto ndiza kuyithetha ngoku, kodwa ndifuna nje ukunibonisa ukuba ngoncedo lukaThixo, ukuba ngenene iBhayibhile yokuqala awayibhalayo uThixo yayizodiac esibhakabhakeni, indlela ebanzi yelanga nezijikelezilanga eyahlulwe ka12 ngemiqondiso. Iqala ngentombi eseyintombi, igqibele ngeliyo ingonyama. Ndakufika kwityina lesithandathu nelesixhenxe niyakufumanisa. Lathi lakuvulwa elinye kuloo matywina, uphawu lwezodiac laloo ndawo yayingonkala. Lixesha likanonkala eli siphila kulo ngoku lityhiliwe. Into elandelayo ke ityina lancikeka latyhila iliyo ingonyama ukuza kwesibini kukaKristu. Uza kokuqala kwintombi eseyintombi, okwesibini ke eza eyiliyo ingonyama. Ndiza kuza nayo kwezi. Ngoku andazi nokuba sakuba nalona ixesha ngale ntsasa, ndiza kwenza konke nokuba nako ukunibonisa ngezi nyathelo zilapha kwipiramidi, ingqumba yaseyiputa embombo ntathu, kanye ngale ndlela wayibhala ngayo iBhayibhile esibini uThixo. UEnoch wazibhala wazibeka kwipiramidi. Eyesithathu, uThixo asoloko isesithathwini ingcebelelo yakhe, waze wazenza ilizwi lakhe ngokwakhe. Ngoku khumbula phaya kulaa ngqumba, ndiyaqikelela abaninzi kuni majoni nabanye nakha naye iyiputa, ipiramidi ayinasiciko ngaphezu kwayo, ayizange yaba naso. Lashiyelelwa ilitye baba nayo yonke enye into, kodwa nangoko ukuba unedola eliphepha apho kuwe engxoweni, khangela kuloo dola yakho eliphepha. Uya kufumanisa ukuba ngaphaya kwicala lasekunene inokhozi luphethe imbasa yaseMelika, ithi ityina lesizwe ezimanyeneyo zeMelika. Kwelinye icala inepiramidi inelitye elikhulu lentloko neliso lomntu, ithi ke kweli cala ityina elikhulu. Ngoko ukuba esi sizwe esikhulu, kutheni elityina elikhulu lingabi ngamatywina aso esi sizwe nje? UThixo ubenza ukuba bangqina ukhathaliseki noba baye aphi na. Ndandithetha nogqirha ngaxesha lithile, wayendiphandaphanda ke ngempiliso yobuThixo. Sasimi esitalatweni, wathi, mnumzana uBrenham uyabadida nje wena abantu. Wathi, akho mpiliso apha, ingamachiza kuphela ekhoyo. Kwenzeka ndaguquka ndajonga kuphawu lwakhe olwalusenqweleni yakhe linenyoka esesibondeni. Ndathi, kungcono ususe laa nto ke emotweni yakho, kuba kwa uphawu lwakho ngokwalo liyangqina ukuba uThixo ungumphilisi. Ugqirha okwenene uyayikholelwa loo nto. Ngabanyela ngamathe yabo, inyoka ixonywe esibondeni. UMoses wayephakamisa inyoka isesibondeni wathi, ndinguYehova uphilisa zonke izifo zakho. Azibakhangela kuloo nyoka ukuze bafumane impiliso yobuThixo. Kodwa basangqina ngokuchasene nayo. Lo gama uPaul wabo ngokwalo lungqina ngokuchasene nabo. Nasi sizwe sethu sizichaza into esiyo. Sihlekisa ngazo izinto. Ngelo xesha imali yabo, imali yesizwe, iyalungqinela ukuba ityina le ndalo yonke nguThixo. Uyalibona elali solimi phaya phezulu kula dola iliphepha. Ityina elikhulu ke eliya. Alizange labekwa phezu kwepiramidi, abazange babe nokuqonda ukuba kungoba ilitye lentloko laliwe, intloko uKristu. Kodwa liyakufika ngenye imini. Ngoku ekwakheni isidima, ukwakha eli litye sikhumbuzo, ukwakha oku kuqingqiweyo, uyabona kuqalisa ngesiseko sokholo ukusuka kwakho ibe sisidima. Ibe sisidima ulwazi ukuzeyisa umonde ekuhlonela uThixo, ukuthanda abazalwana. Ngoku kwenzeka ntoni? Ngoku balindele ilitye lentloko eluluthando. Kuba uThixo oluthando yaye ulawula kwaye ungamandla ayo yonke into kwezi. Ewomhlekazi kanye kule ndawo, kanye kule ndawo. Yabona? Ndifike phakathi kwale misebenzi yonke apha. Ukuza apha kungenele amazi amancinane yintoni na? Umoya oyingcwele usihla ngoKristu, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungenhla kunako konke oku, utywina le nto ukuba idibane. Kwakhiwa ntoni na? Ibandla eligqibeleleyo ukuze ilitye lentloko lizokucika. Bekusenza ntoni kwakhona? Ibonakaliswe kwizigaba ezisixhenxe zebandla nezithunywa ezisixhenxe zebandla. Liqale emva apha, lasekwaphi okokuqala ibandla? Lasekwaphi okokuqala ibandla lePentecoste okanye likamoya? NguPawulo osongcwele e-Efesu, inkwenkwezi yesigaba sebandla lase-Efesu, isigaba sesibini sebandla eyiSmirna, isidima. U-Arinius, indoda enkulu eyayibambile ivangeli kaPawulos. Isigaba esilandelayo sebandla sePergamos yayingubani? Martin, indoda enkulu eyahlalayo. Paulos, Arinius, Martin, ukuze eTiyatira kweza uColumba. Khumbula nantsi izotywe ngokuphandle apha. UColumba, emva koColumba kwangena izigaba zomnyama ke apho. Kwalandela iSardis, igama elithetha ukufa, nguLuther. Hallelujah! Kwenzeka ntoni? Yintoni elandelayo? Emva kweSardis, uLuther. Kweza iPhiladelphia, ukuhlonela uThixo, uWesley, ubungcwele. Ilungisa liyakuphila ngokholo, watsho uLuther. Weza ukungcwaliswa ngoWesley. Kwafika uthando lobuzalwane ke ngoku, ngeLaodike. Yaye siyakholwa ukuba umyalezo omkhulu wokuvela kwesibini kukaEliya kwimihla yokugqibela uyawutshayela umhlaba. Naku ke izigaba ezisixhenxe zebandla, amanyathelo asixhenxe. UThixo xa isakha ibandla lakhe kunjengokwakha umntu omnye, emakhela komnye, emakhela kuye. Uzuko amandla kaThixo esihla iphuma kuso, esitywina esidibanisa. Ngoko ke abantu beenkonzo zakwamoya bewashiyile amaLutere, awalibala amaWisile nezinto ezinjalo, abawazi ubathetha ngantoni na. Uyabona, babephila kwesi sithuba setempile. Yilaa ndlela abantu abathile benyuka ngayo babhabhele phezulu kangaka basuke bawe. Kodwa kukho eyona ndawo yiyo yale nto eqhubekayo ngokwenza isakhiwo. Nyukani, ndiyakubuyisela, itsho iNkosi. Niyakukhumbula oko umthi womtshakazi? Niyayikhumbula intshumayelo engomthi womtshakazi? Awudla waphela, kodwa yena wawuthena. Waba namasebe angamahlelo, wawathena wasusa. Avelisa elinye ibandla, amasebe angamahlelo, walithena walisusa. Kodwa umphakathi wala mthi wahlala ukhulu, ngexala ngokuhlwa kuya kubakho ukukhanya. Uxa yakube esiza uKristu, umoya oyingcwele. UYesu uyehla azibeke ngokwakhe entloko kwibandla. Uya kulivusa ke ngoko eli bandla njengokuba lingumzimba wakhe. Apha nangu umzimba, nendlela uThixo asilinde ngayo ukuba sikhule ngayo ngabanye, yindlela alingenise kuyo ibandla lakhe ukuze likhule. Sigaba ngasinye sebandla, yonke loo nto ibali bandla elinye elikhulu. Yabona, aba bafo akuzange kulindelwe kubo oko kulindelwe kwaba. Eli alizange libizwe okwabizwa kweli. Yabona, kodwa kulo lonke ibandla lakhe ukunyuka indlela enye, walikhulisa ibandla lakhe ngendlela enye nale akhulisa ngayo abantu bakhe. Ngoku ke uPetros uthi ukuqala apha, zizinto ezisixhenxe. Ukholo, isidima, yabona, uyenyuka. Lulwazi, ukuzeyisa, umonde, ukuhlonela uThixo, nokuthanda abazalwana kuze emva koko ibe luthando lukaThixo, umoya oyingcwele. UKristu kubuntu bokamoya oyingcwele, uhla phezu kwakho, ubhaptizo olunene lukamoya oyingcwele. Ube nazo zonke ezo zimo ziphinele kuwe, uThixo ahlale emnqubeni ke ngoko. Sibizwa eso sakhiwo ngokuthi umnquba ophilileyo oyindawo yokuhlala uThixo ophilileyo. Xa umntu enazo izinto ezilolu hlobo, umoya oyingcwele ke ngoko uyamhlela. Akukhathaliseki usenokuthetha ngelwimi, ungasilinganisa nasiphi na isipho uThixo anaso. ungayenza loo nto kodwa zide zibe ezi zimo zingene kuwe usaya kuwa kwisiseko esisiso sokholo kodwa zakukhulela kuwe ezi zimo ube wongezelele esi kwesi ngoko ke ulilitye sikhumbuzo elililo eliphilileyo ungumfanekiso sithixo ophilileyo ohambayo uyazi abahedeni bazibuyisa ngobuso phambi kwesithixo uthixo oqikelelwayo ngendlela iqikelelwayo bakholelwa ukuba uthixo oqikelelwayo uyabaphendula bubuhedeni obo buburoma obo baqubuda phambi kweendidi zonke zabangcwele nento yonke banengcwele usisiliya indlu kathixo nezinto ezininzi ezahlukeneyo ezifana naleyo baguqa kwezo zinto bekholwa kuloo nto ngokupheleleyo koko ngendlela iqikelelwayo ingumzekelo onjani kathixo oyinyaniso ophilileyo kodwa xa thina kungengandlela iqikelelwayo kodwa sizihuyisa ngobuso phambi kothixo ophilileyo isidima esiphilileyo ulwazi oluphilileyo umonde ophilileyo ukuhlonela uthixo ophilileyo amandla aphilileyo ukusondela kuthixo ophilileyo kumenza umntu ophilileyo abe ngumfanekiselo ophilileyo isimo sikathi wenza ntoni ngoko kwa eza zinto wazenzayo uyesu ehamba ngalaa ndlela inye wayehamba ngayo esenza kwa eza zinto wazenzayo ngokuba asiyonto iqikelelwayo kukho obunyaniso obuyiqondakalisayo yabona into endithetha yona yabona indlela eziyo ezi zimo ezixhobo zokwakha zizekeliswe kunye nezithunywa sebandla nezigaba zebandla ngoku ngolunye lwezintsuku siyakwathatha ngamanye la magama siwafundisise sibone ukuba angqinelana nale nto ihamba kunye ngokuqinisekileyo yabona ow nkosi kumangalisa kanjani ukubona into ekuyenzayo ngoku yindlu kathixo ahlala kuyo ke leyo hayi isakhiwo esinentsimbi enkulu ngaphezu kwazo nophondo olude yabona kodwa undilungiselele umzimba umzimba uthixo anokuhlala kuwo uthixo anohamba kuwo uthixo anokubona kuwo uthixo anokuthetha ngawo uthixo anokusebenza ngawo isixhobo sokusebenza sikathixo esiphilileyo uthixo ehamba ngeenyawo ezimbini kuwe uzuko iinyawo zamalungisa zikhokelwa nguthixo uthixo ehamba ekuwe ngokubani izincwadi ezibhaliweyo ezifundwa ngabantu bonke yaye ukuba ubomi obukristu bukuwe uyakuthwala ubomi obuthwalayo ukristu njengokuba bendihlala ndisithi khupha incindi emthini wepesile kwaye ukuba ubunokuyitshintsha ngofunxo uyifake kumntu weapile umntu weapile ungathwala ipesile ngokuqinisekileyo ungenza njalo ngenene awukhathaliseki ukuba amaseba akhangele kanjani na anencindi yeapile kuwo yabona okanye nokuba ngowuphi na umthi lowo uthabatha ubomi kumntu wama-apile ukukhuphe bonke unike ufunxo ofakelo ncindi utsale kumntu wepesika utsalele kumntu wama-apile kwenzeka ntoni awusayi kuze uvelise zipesika kwakhona hayi mhlekazi awunako ukuba ubomi bomntu wepesika bungene kumntu wama-apile xebe awusayi kuthwala ama-apile kwakhona uya kuthwala ipesika ngokuba unobo bomi kuwo xa unokuthatha thina asiyo nto leyo liselwa nje lasendle ukudida nje intloko akukho nto isithi ke ngokuba sonke sifile ezonweni nasebugwenxeni sonke sikwezi meko zinje size thina ngokwethu sithi abanokuzwisa ngobuso sizincame ade uthixo athathe umbhobho wakhe ofunxo fakelo igama likayesu kristu ngokuba akho gama limbi phantsi kwezulu anokusindiswa ngalo umntu atshintshele ubomi bukakristu bungene kuthi ukuze ke sibe nolu hlobo lokholo ukholo wayenalo ukristu kube ukholo lukakristu lwalungasekelwanga kwabo abafarisi nabasadusi okanye kwiimbiza zabo iketile namapane okanye kwimpahla ehlanjwayo yabo lalusekelwe elizwini likathixo amen ngokokude ukristu abe lilizwi ulizwi waba yinyama ngoko ke sakuzaliswa ngaloo mandla akhe afunxelweyo side sife kokwethu ukucinga nokholo lwethu lube lukholo lokwenene haleluya ngoko ke ubomi bukakristu bufunxiwe bangena kuthi siba zidalwa eziphilileyo zikathixo yindawo yokuhlala apho umoya oyingcwele anokuthoba athumelele khona iintsikelelo zakhe ezikhanyayo sikwisimo sikakristu ke ngoko wathi uyesu akubhalwanga na ukuba niya kundigweba nisithi ndingunyana kathixo na akubhalwanga kwathiwa ndingothixo awutho kwaloo nto umthetho lo wenu njengomoses njengoeliya njengabo abaprofeti baphila ngokusondele kangako ukuthixo wada uthixo asuka zitshintshela ngaphakathi kubo baza batheta ungathethi bona koko inguthixo musani kuyicinga into yeni yakuthetha yona ngokuba sinini abathethayo uyihlohlele kuni nguye oqhuba ukuthetha amazwi akhe asingowakhe ngokuba ubomi bakhe ufile ukuba uyafa ukhupha igazi emntwini uyasiqhola ke isidumbu inkathazo yale nto ke kukuba abaninzi babo abazange bakholwe ukuba ukhupha igazi emntwini kuphelile ngaye inye into onokuyenza kukufaka elinye igazi ulibuyisele kuye ukuze ke abe nokuphila kwakhona ubulikhuphile igazi lakhe ngoku ke sifaka igazi likayesu kristu yabona lona ke luzisa ukholo lukayesu kristu isidima sikayesu kristu ulwazi lukayesu kristu ukuzeyisa kwayesu kristu umonde kayesu kristu ukuhlonela uthixo kwayesu kristu ukuthanda abazalwana kwayesu kristu nothando lukathixo olunguye uyesu kristu uyintloko ekulawulayo iinyawo zakho ke ziziseko ukukholo amen zilawulwa intloko thabatha nantso ke nanko ke umntu ogqibeleleyo kathixo xa enazo ezi zimo ngoko ke uthixo ezekelisa ibandla lakhe njengomtshakazi umfazi uthixo walizekelisa ibandla lakhe njengomtshakazi nendlela azisa ngayo umntu ngamnye ekubeni ngunyana wakhe ukuze angene kulaa mtshakazi umzizile ke kwakhona umtshakazi emkhupha kuzo zonke ezigaba nje wazisa eli bandla linye lipheleleyo ekubeni koku iinyawo zam ziyashukuma ngokuba intloko yam itsho ngoku azinakushukuma njengezandla zam ngokuba zinyawo uluthe wayengena kuzenza izinto ezizenzileyo ngokunjalo namawisile kanako ngokuba ayeyenye into yabona iinyawo zishukuma kuba isitsho intloko intloko ke ayize ithi ngoku zinyawo ibanzizandla njebe wena iba ngamehlo kodwa kwisigaba ngasinye uthixo wazibeka izinto ebandleni lakhe walizekelisa ngokubonisa ukuba wonke umntu ngamnye unazo ezi zimilo bobuqu ke xa sebuphelelisiwe bulibandla likathixo eliya kungena kuqwini kwaye obuqu sebuphelelisiwe kusisixaka sikathixo ebandleni likathixo esiya kungena kuqwini uzuko yabona ukuba ndithetha ukuthini na nantso ke into ezeleyo kwafika indoda apha upawulos ebeka iseko u-irenas waqalisa ukugalela phezu kwaso olandelayo ke wagalela phezu kwesi nolandelayo wagalela phezu kwesi olandelayo phezu kwaleya nakuleya naleya ukuze de kwaza kufika kwisigaba sokugqibela kodwa into na ikwangumoya omnye kwalo moya omnye wahlalayo kum uthi zandla thabathani iqebengwana kwalo moya omnye uthi zinyawo yenzani inyathela yabona into endiyithethayo ngoko sonke isimo sobuwena siphethwe silawula zezi zinto kodwa asinawulawuleka ngokupheleleyo de sibe sinazo ngokupheleleyo ezi zimilo wakhe wayiva le nto ngoku makhe ndikuxelele oku ukuze uhlale unyanisekile uyiphulaphule ke ngoku le ityathanga lomelele ngendlela elomelele ngayo elona khonco lalo liceketekileyo akunjalo alomelelanga ngaphezu kweyona ndawo icekethekileyo kulo akukhathaliseki nokuba zakhiwe ngokuqineka ngakanani na ezi oku kwakhiweyo ukuba kunekhonco elicekethekileyo yiloo ndawo okuza kwaphuka kuyo akumelelanga ngaphezu kwaloo ndawo iye yona icekethekileyo ke ngoku uba uthi unako oku awunako oku laphuka apho ke ukuba unayo le ungenayo leya liya kwaphuka kanye kuloo ndawo ukuba unale ungenayo leya liza kwaphuka oku kungekho oku liza kwaphuka oku ungenako oku liza kwaphuka yabona awunakuba nako oku ungenako oku xa ke ngoko uzinikela ngokupheleleyo ngoko ke umoya oyingcwele uyagaleleka kwezi zimo ngoko ke ngumnquba ophilileyo abantu bayakujonga bathi ngumntu ozele isidima lowa ulwazi nokholwayo lilizwi unokuzeyisa umonde ukuhlonela uthixo ukuthanda abazalwana ezele luthando lomoya oyingcwele ehambahamba nje yintoni na sisimo abathi abantu abangakholwayo bakusijonga bathi nanku yaumkristu nantsa indoda okanye umfazi oyaziyo into athetha ngayo awunakuze umbone umntu ohlonela uthixo olunge onjeya utywiniwe ityina libonakala macala omabini nokuba ubheka phayana okanye uyeza balibona ngokufanayo ityina nantso ke uyabona xa indoda okanye umfazi enako oku ilitye lentloko ke liyehla limtywinele ebukumkanini bukathixo obungumoya oyingcwele ngoko ke ilizwi livela apha lizibonakalisa kuzo ngazinye ezimo yabona size zenze sonke esimo sibe ngumnquba ophilileyo kathixo umzekelo ohambayo ophilileyo wobukristu into awayeyiyo kristu aba bantu bayiyo ngokuba ubomi bakhe bulapha bakukristu ubomi babo ke bufile bufihlwe kukristu ngothixo batywinele apho ngomoya oyingcwele njengamakorinto okuqala hluko seshumi lesibini kunjalo uzibaluleke kuthini ufile ukuze uzalwe lukholo ibe sisidima nezinye izinto ezongezelelweyo kuwe de ube ngumfanekiso ophilileyo kaThixo. Ayimangalisi loo nto. Waze ke ngoko uThixo wazisa kwakhona izigaba ezisixhenxe zebandla ukubonakalisa amanyathelo asixhenxe athe wawazisa ukwakha umntu wakhe ngamnye ukuze abe ngumfanekiselo wakhe, wakhe ibandla elipheleleyo ngokomfanekiselo wakhe. Eluvukweni ke lo mzimba upheleleyo uyakuvuswa uhlale naye ngona phakade ngokuba ungumtshakazi. Ngoko ukhupha kwisigaba ngasinye sonke isigaba esifikayo. Kuninzi okulindelekileyo uze ukhumbule. Khumbula ukuthethwa ngupawulos ngapha kumahebhere sahluko esishumi elinanye. Makhe ndinifundele into umzuzu nje phambi kokuba sivale umzuzu nje ukuze ni kukwenza uzive ngendlela ethile engaqhelekanga xa ndiqho ukuba ndifunda oku. Ndiza kuya kumahebhere sahluko esishumi elinanye. Ndiza kuqalisa ngomqolo wamashumi amathathu anesibini. Ndisathetha ntoni na? Kuba ndingaphelwa lixesha ndibalisa ngoGideon kwanoBaraki noSamson noIfeta kwanoDavide noSamuel nangabo bonke abaprofeti abathe ngokholo beyisa zikumkani besebenza ubulungisa bazuzana namadinga bavinga imilomo yengonyama bacima amandla omlilo basinda kwiintlangothi zerhele bomelela ekubeni bebeswele amandla baba ngamagorha emfazweni bagxotha imikhosi yabasemzini. Abafazi babazuza abafileyo babo bevukile abanye ke batyakatywa bengalwamkelwanga ukukhululo ukuze bazuzane nalona luvuko lululo kude apha kanye yabona kulungile. Bambi ke benziwa intlekisa batyakatywa phezu koko baviswa imixokelelwano nentolongo baqulutywa ngamatye basarhwa bahendwa bafa kubulawa ngekrele bahamba ngeengubo zegusha nangeengaga zebhokhwe beswele bebandezelwe baphathwa kakubi elalingabafanele ihlabathi yabona isezigweqeni uyiqaphe lapho ebhayibhileni yakho bedinga kwezi ntlango noozintaba nomiqolomba nakwimingxuma yomhlaba. Aba ke bonke nakuba babengqinelwe ngalo ukholo nabo ubungqina obulungileyo ngokholo abazuzananga nalo idinga. UThixo esazelele thina ngeyona nto ilungileyo ukuze bangenzi wabagqibelele ngaphandle kwethu. Niyayifumana? Aba bantu bafayo apha kule ndawo baxhomekekile belinde thina. Ngoko eli bandla lifanele lifike enqibelelweni ukuze libe nokuzisa uvuko. Bona ke bangaphantsi imiphefumlo engaphantsi kwesibingelelo ilindele eli bandla ukuba lifike kwingqibelelo yabo. Kodwa ekufikeni kukaKristu nebandla lakhe uyabona liyasiba lincinane lisiba kwabambalwa libukhali kakhulu kunokuya. Kodwa njengokuba ndiwubhala nje phaya la mnqamlezo yabona lifika lifane nentloko yenaliti lide ibandla elikwabambalwa liyokufika kwindawo yokuba ibe lulungiselo olunye noluyalashiywa leli. Ngokuba lakuya eli litye lentloko linendawo yobungxowana apha eliya kuhlala ngayo kanye apha kwiphiramidi eqhelekileyo. Asiso siciko nje siya kuhlala sinqamleze ngaphezulu sisangqa esincinane. Kufaneleke ukuba lihlale phaya ngaphezulu ngokuba likhusela amanzi. Ekuzeni kwalo ke eli bandla ke kufuneka liloliwe ukuze la angamatye amatye kwipiramidi ahleli ngokufezekileyo de ungabi nako ukuhambisa incakuba ireyiza phakathi kwawo. Ubunzima bawo buzitoni ebekwe apha ukuba bawanyusa kanjani na abazi kodwa akhiwe. Apha phezulu ke sakufika ke isiciko ingqumba ipiramidi ngokwayo umzimba kaKristu uyakufuneka uloliwe. Hayi nje kuphela umgaqo nemfundiso okanye into esiphuma kuyo uyakufuneka ukuba ligqibelele kangangoko kuKristu de athi akufika olwalungiselelo lulingane twatse kunye naye. Kwanduleke ukufika uxilo nokugoduka. Khangela apho siphila khona ngoku elawudike apho ibandla isesona sigaba sakha sasibi sebandla isakha sakho. Ebhayibhileni sifumanisa ukuba sesigaba sebandla kuphela apho uThixo ayengaphandle kwebandla enkqonkqoza izama ukubuyela esakhiweni sakhe. Imigaqo namahlelo amkhuphe nakweli lakhe ibandla. Yabona ndimiye emnyango ndiqonkqoza ukuba ubani uthi anqane aluvule ucango ndiyakungena ndidle naye. Nako apha khoyo kwesigaba sebandla kancinane laye limtyhalela phandle kwade kwalapha bamkhuphela phandle ngokupheleleyo abafuni nokuva ngaye. Ngoku uyabona namhlanje ukuba siyaphi na nangoku uphela kwesigaba sebandla laselawudike sekubande olu hlobo de lona nobukatolika elabuqhawula kanye kule ndawo liyabuyela limanyana libe icawa enkulu enye enebhunga lenkonzo liyinto enye nobukatolika. Mnye kuphela umahluko ukuba nje banokukudlulisa kuyo kukudliwa komthendeleko. Yiloo nto inye kuphela esithilini enqanda amakatolika angahlangana namaprotestanti yindlela yokuthatha umthendeleko. Icawa yamakatolika ithi ungumzimba. Amaprotestanti amakholwa achase nemfundo yaseroma wona athi uzekelisa umzimba. Amakatolika enza imesi ngawo. Imesi kukuthi badla umthendeleko ngethemba lokuba baxolele. Umprotestanti uthatha ngokholo bebulela uThixo kuthungelwano ngenxa yokuba bexolelwe. Umprotestanti uthi sixolelwe. Umkatolika uthi siyathemba ukuba sixolelwe. Imask ngumthendeleko. Bawubiza ngoba imask ubiza ngoba ngumthendeleko. Imask ukuthemba kuba kunjalo. Umthendeleko bubudlelane kukwazi ukuba kunjalo ubulela uThixo ngalonto. Yabona? Inye kuphela into abangena kuhlangana ngayo. Baza kudemba dibani. Oh, ikhangeleka into enhle kakhulu. Baya kumanyana kuze baqhube. Ngoba ithi iBhayibhile elirhwamnca lawanika yenyukazi amandla alo. Yabona? Bazihlanganisile bamanyana. Yabona? Kanye le nto iBhayibhile ithe bayakuyenza, bayayenza khona ngoku. Iyaqhubeka kanye kule veki. Asikwakuthi ndibachase nganto ithile abantu abangamakatoliki ngokunjalo namaprotestanti. Nina mawisile namabhaptizi nabaninzi benu mapentekosta xa amabandla enu aya kube engene phakathi kwibhunga lenkonzo. Ngoku bakhe laa ndawo inkulu yendibano eNew York yela bhunga letyalike kukanjalo nakwizizo ezimanyeneyo nezinye iindawo bazama ukuhlanganisa bonke ubuprotestanti bube bunye. Ngoku amakatolika alumke kakhulu kuloo nto aza kuzisa lo popu uJohn Paul wa23 okanye wa22 nokuba yeyiphina into ayiyo uzama ngendlela ethobekileyo ukuzisa lonke ukholo loprotestanti nokholo lobukatolika ukuba lube lukholo olunye. Ngokuchanekileyo kanye le nto iBhayibhile ithe baya kuyenza yiyo le ke amaprotestanti nawo awela kuloo mgiba eginya intambo nelobi. Ngoba abanazo ezinto ulwazi ilungelo lelizwi umonde abo balindele enkosini. Uyabona ukuba ndithetha kuthini na? Njengala mongameli wamawisile wathi ngenye imini ngokuya babesisa laa nto nabani na ke uyayazi into eyaphefumlela oko bezama ukufumana umthandazo othile okucengcelezwa ezikolweni befuna undiyacinga ukuba yayincwadi yomthandazo yamarhaba okanye into enjalo. Baza abazali basitshutshisa isikolo ngokuba babengawuvumeli ukuba loo mthandazo ocengcelezwa esikolweni. Lo bhishophu umwisile wayengumfo omdala olumkileyo waphakama wathi ayikho mgceni loo nto ayihambi ngokomgaqo wawubamba umoya malunga nayo. Wathi njengasenkonzweni yethu yamawisile wathi kwinkonzo yethu yasewisile abaninzi babantu bethu basoloko bethetha ngehlazo lasehollywood babe ngama90 ekhulwini abayayo ukuya kuyibona nangoko. Yintoni undonakele? Bashiyelele oku kunjalo kanye bashiyelele okuya. Bendithetha kanye apha kule ndlu ngenye imini ndithetha negosa lelinye lawona mabandla amakhulu amawisile akhoyo efall city elinye lawona mabandla anomoya kakhulu amawisile akhoyo efall city ndibonisa isigaba sobuwisile esilandela emva kwesi sethu phaya upentecost laze lathi eSt Louis emissouri benze uphando kwinyanga ezintandathu mhlawumbi ezinezidluleyo bafumanisa ukuba mhlawumbi loo ndoda ichophe apha kusasa nje ndiyona ke kumakhi lo wakha apha usilungiselela esakhiwo yi-Main Street Methodist ibandla ngowalo apho umzalwana lam nabanye bangabalungiseleli khona. Ngoko ke sifumanisa ukuba koko ndiyacinga ukuba yayingama70 avisayo ekhulwini abantu basewisile. Ngokophando ubalo lwaseSt Louis lwabonisa ukuba ama70 ekhulwini anento ebaleka ngaphandle amawisile ayatshaya ukuze ama68 ekhulwini kubo asela iziselo ezincintisayo umwisile. Eyona nto ke imangalisayo kukuba ekukhutshweni kolu phando baqikelelwa phakathi kwamadoda nabafazi. Abafazi yaba ngama70 nento ekhulwini amalunga nama50 ekhulwini amadoda bangaphezulu abafazi abatshayo nabaselayo kunokuba injalo amadoda. Ama70 avisayo ekhulwini kuba baninzi abafazi kunamadoda. Ngoku kube yini ke uba sinokuhla siye kwimfundiso yeBhayibhile yokunxutywa kwebhulukhwe ezifutshane kuphungulo yenwele nezinto ezinjalo. Ngoba ungahloneli Thixo abafazi ababanga ukuba bahlonela uThixo benobungcwele. Imigidi yamakhazi nento yonke abaphonopholo abaphololoza bengenako ukulubamba ulwimi lwabo bethetha bephololoza bejikeleza amadoda wona iipati zamakhasi imidlalo yegalufu ephaya phandle enxibe ngokungaphelelanga enxibe iimpahla ezindala zokungcona kukho abafazi bejikeleza phaya. Uyalibona ilayele enqelenzelwe la mshumayeli umshumayeli wasezintolongweni kusasa nje eyomhlekazi andiyiqondi ukuba laa ndoda inetyala lokwenza laa nto. Yenza ntoni njengomzalwana andilikhumbuli igama lakhe uDan Gilbert umshumayeli wasezintolongweni ala ndoda yabaleka yangena yagwinta uDan apha kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ngoku umkayo uza kufumana usana. Akade uDan ufile abanakutsala gazi kolwa sana ngoku wathi uDan omdlwengula ngoku ke ngumntwana kaDan lowa. Andiyikholwa loo nto kanye njengokuba ndingakholwa ukuba ihlungulo lineentsiba zehobe. Hayi mhlekazi ndikholwa ukuba bubuxoki ndikholwa ukuba uDan Gilbert wayeyindoda yakwaThixo ndikholwa ukuba liyele nqe likasatana eliya njengalaa nto yayizanywa ukwenziwa phaya ngala mthandazo laa bhishophu womwisile walumka ngokwaneleyo ukuba ayibambe. Ukuba yayiphumele loo nto yayiphefumlelwe yenye into nje kunjalo kanye njengale ngxaki yocalucalulo kwaba bantu baphaya ezantsi yinto enye. Ndikholwa ukuba umntu ufanele ukuba akhululeke ndikholwa ukuba isizwe simele inkululeko. Andimgxeki umnumzana uKennedy ngokuthumela umkhosi nangona ndingengomnew dealer kwaye ndingenguye nomdemokrat ndingenguye nomrepublican ngamaxelezo politiko asemelika lawo ndingumkristu kodwa andikholwa kulaa nto andikholwa ukuba abantu abantsundu bafanele ukuba bathengise ngelungelo labo lokuzalwa ngenxa yala nto enje kwakho iqela lamarepublican ligazi likaabraham lincoln elabakhululayo aba bantu ngokuba wayeyindoda ayinokuthixo ndicinga ukuba ndifanele ukuba ndibambelele kwelo qela ukuba niyakuvota ukokuvota kodwa ndindixela into enye laa nkwenkwe yayingayanga nje iyele ukufuna izikolo phaya laa nkwenkwe ingummi ingummelika inkululeko yakhe wonke ubani le ibala lomntu akufunekanga lenze mahluko thina sonke uthixo wathi zenziwe ngagazinye zonke iintlanga sibanye sonke kodwa laa nkwenkwe yayilijoni yayingumakhwekhwethe yalwela into elungileyo ibinelungelo lokuya esikolweni kunjalo kanye kodwa zininzi izikolo ibinokuya kuzo nantso ke into uba unoyiphanda emva zizinto zala mahlelo alo mhla wangoku eziphembelele ukuya ba bajika iivoti zabantu bantsundu zisuke kuburepublican ziye kubudemokrat ngokwenje njalo ke bathengisa ngobuzibulo babo nyaniso kanye leyo umoya oyingcwele akekho phaya makathi lowo unobulumko makathi lowo unolwazi kunjalo kanye njengelibandla esi gaba sikhoyo liyazithengisa aniyiboni into eza kwenzeka andikhathali nokuba ishicilele nale nto iphuma apha kona ke le ntoni umama ondizalayo wedla ngokuthi mnike umfaneleyo usathana ukho indoda enye yakhe yenza into yanye esezingqondweni kucastro phaya ezantsi ewe mhlekazi wavela wehla wayaphaa amakapitali abantu abanezimali bodwa esiswini iye yawo yonke iswekile nento yonke ikumlinganiselo wegolide njengasemelika wenza ntoni wazithenga zonke ezozabelo wafumana imali nangayiphina indlela wayenokuyifumana ngayo waze wenza ntoni emva koko wayenza ngolunye uhlobo imali wayiguqula wayiphindisela phaya yiloo nto kuphela esizwe esinokuyenza ndiyivile laa nkqubo yelifeline ngenye intsasa ngoba uyazi kunjengokuthengiswa kwezabelo kwigolide izabelo zonke sezithathiwe lo rhulumente ukhoyo ngoku uyichithela ntoni imali ngenxa yemali yerhafu abaza kuyiqokelela kwiminyaka engama-40 ukusukela ngoku uphelile ibiphaya kwilifeline iphuma kanye ewashington dc isiya esizweni jikelele irhafu bayichitha bezama ukuthenga kwamanye amazwe ngoba baphisa njengolo hlobo awuboni ukuba yile nto kanye abaza kuyenza yabona yintoni na ngoku uba esizwe sithe sahlwembuzeka inye kuphela into esinokuyenza kukuhlwembuzeka inye kuphela into esinokuyenza kukutshona inye kuphela into enengqondo esinokuyenza kukutshintsha le mali isetyenziswayo kodwa abanakuyenza loo nto phantsi kolo lawulo olukhoyo labaphathiswa yicaya yamakatolika eyeyayo igolide yehlabathi into abayokuyenza kukuthengisa la madoda azizityebi nezinto ezinjalo zehlabathi njengoba isitsho ibhayibhile ayakwenza ntoni phambi koba alahlekelwe yi yinkampani yecuba yakwabrown owilliamson abaninzi kubo phofu bangamakatolika nezinto zonke baza kwenza ntoni baya kuyamkela loo nto bathabathe imali evela eroma ngokwenza njalo ke sithengise ngobuzibulo bazo yiroma esixhasayo ewe mhlekazi iya kusixhasa bafumana umthetho waneleyo ngoku babafumene baba baninzi abangakubo bangenise kwikhabhinethi yakhe khangela into ecelwa ngumnumzana ukennedy njengokubana kubona oku ngenye imini akusekho nafuneko yokuvota kwakhona kunceda ntoni ukuvota ngelithi wabayibeka kuphephandaba babonisa esihlangalaleni baye besala ukuthabatha amanyathelo ngaloo nto apho bathi baqonda ukuba oomatshini kuso sonke sizwe babelungisiwe ukuze banyule umnumzana ukennedy ngevoti yokuxoka ayitsho ibhayibhile ukuthi uyawungena ngobuqinga ubuxoki ngoku andilixhasanga iqela lamademokrati ngokunjalo neqela lamarepublican kodwa ndizama nje ukubeka iinyaniso eziphuma ebhayibhileni kunceda ntoni ukuvota bayamazi ubangubani ozawungena phaya bangapha lukhumbulayo lwasazenzo lomabonakude apho kwakho abafazi ababini abemayo omnye wathi ndiza kuvotela umfazi womprotestanti wathi ndiza kuvotela umnumzana ukennedy bathi ngoba wathi ngokuba ndicinga ukuba ulumkile kunomnumzana unixon uya kuba ngungamelo ngcono baze bathi kwakhona bathi lo ngumfazi womkatolika uza kuvotela bani wathi ndingumkatolika umkatolika waseroma umkatolika othembekileyo wathi ndiza kuvotela umnumzana unixon wathi ngokuba ndicinga uba umnumzana unixon angangungamelo ngcono ngokuba uqhelene nongcono nezi zinto uqhelene ngokungaphezulu nobukomanisi laa mfazi wayexoka ndinayo into abayibiza ngokuthi zizathu zokholo lwethu eyona ncwadi iphambili yamakatolika enokuthengwa ithi ke kuyo apho ukuba kukho umkatolika oselugqatsweni emelene nomprotestanti ukuba umkatolika uvotele umprotestanti uyakukhutshwa ebudlelaneni nebandla lamakatolika kunjalo ukuze ukuba amakatolika amabini afuna eso sikhundla sinye kufuneka abanyule oyena mkatolika uthembeke ngakumbi kwibandla elingunozala bavotele yena uyabona indlela obuye obuqinga bazama ukwenza ntoni ukukhupha imali bethenga ntoni bazama ukusaphula kwaye benza loo nto khona ngoku sihlwembuzekile Intona, kupaya kumlinganiselo wegolide. Kwaye ibandla laseRoma yalo izikhulu zebandla igolide yehlabathi. Ikhulu elinamashumi athandathu nesibhozo lezigidi eziphindiweyo zedola. Ngatsho ke babuyisela emva umgangatho wegolide nina gcina nje amakhaya enu nezinto ezinjalo. Kodwa ningabecawe yamakatolika. Esizwe sasenkonzo yamakatolika. Yonke into ethinjelwe phakathi kanye ngenxa yemali yabo le isetyenziswayo. Ayithethi ngaloo nto iBhayibhile. Nguwo lowo umfanekiso esisobela wona iBhayibhile. Into endizama ukuyithetha mzalwana namhlanje bathi loo nto ke iyakwenza ukuba inkonzo ibe libandla elilindwe. Iza kumanya umprotestanti ikhangeleka into elungileyo kwiliso lenyama. Kodwa ubulumko beli hlabathi bubudenge kuThixo. Kwaye kwakukholeka kuThixo ukuba ngobudenge bokufinyelwa kusindiswa abo balahlekileyo. Ngesikhundla sobuThixo wathi wasimisela ebandleni lakhe ukuze alakhele ibandla phezu kwezimo zomoya. Ungabi phezu kwayo nantoni na into esindisele kweli hlabathi. UPetros wathi ngoku ke nisindile ekonakaleni kwehlabathi ngenkanuko yemali nenkanuko yamathuba okuzonwabisa kumnandi ukutya kusela nenkanuko esinayo. Nisindile kuloo nto ngoku nakhelwe ekuphileni. Oko ndikubhekisa ebandleni watsho. Nantso ke niyifundile beniyifumene beniyivile ngoku besiyifunda apha kuqala. UPetros wesibini phulaphula nje le nto ayithethayo apha indlela ebhalwe ngayo kakuhle apha indlela eyandlala ngayo. Ulungile ke mphulaphule ke ngoku njengokuba ithetha. Kulungile. uSimon Petros umkhonzi nompostile kaYesu Kristu ubhalela abo baluzuzileyo ukholo oluxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. Tuma kwandise kuni ubabalo noxolo ngokumazi uThixo noYesu inkosi yethu. Nibona nje ukuba amandla akhe ukuThixo asiphile zonke izinto. Ubani oya kudla ilifa umhlaba nezinto zonke ngokuqinisekileyo ezisingise apha. Ewe, kulungile. Ezisingise ebomini nasekuhlonileni uThixo ngako kumazi lowo wasibizayo ngozuko nesidima. Esithenge ezo zinto saphiwe amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo nisinde ekonakaleni. Phulaphula oko okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Ukukhanuka imali, ukukhanuka izinto ezinkulu, ukukhanuka udumo. Ezi zinto zifile kwikholwa. Asikhathali nokuba intente na okanye indlwana. Yintoni enongidibanga ukuba ndikhathale? Ukuphila okanye ukufa, ukutshona nokuba kurhaqa, nathi into endinomdla kuyo. Ubukumkani bukaThixo nokuba ndingahlala ndinalo na ikhaya lam, nokuba ndingahlala ndinalo usapho lwam, nokuba ndingahlala ndinayo nokuba yintoni na. Mandihlale ndinoKristu ithemba lozuku. Ndakhele wena Nkosi koku, uKristu makabe yintloko yam. Makusebenze ngam phezu kwesiseko sokholo lwam esinguye. Ngasithi sidima ukwazi ukuzeyisa umonde nokuhlonela uThixo nokuthanda abazalwana kusebenze kum Nkosi, umthandazo wam lowo. Andikhathali kukuphila nokuba kukufana. Ukutshona okanye ukurhaqwa likhona ihlelo okanye lingekho. Umhlobo ekhona okanye umhlobo engekho. Makusebenze kum oko. Masithi sidima sikaKristu ulwazi lwakhe lugaleleke ukuze ndibe nako ukufundisa abo. Kuba uThixo ubeke ebandleni abapostile, abaprofethi, abafundisi, abalusi nabashumayeli bendaba ezilungileyo. Zonke ezo zinto zisetyenzelwa ukusulungekiswa nokuziswa kwazo zonke ezizimo kulo. Ukuya kula ngqibelelo yokufika kwenyana kaThixo ngalinye kula matya sisixhobo sokwakha esinye leliya. Eli lenziwe ngeli ngasinye kwezimo sesikuye. Ziyagaleleka ke zihle ziphuma kuye ziphumele kuzo zonke. Amen. Intsimbi yeshumi elinesibini kuyaphi konke? Amen. Niyamthanda? Niyakholwa loo nto? Phulaphulani bantwanana. Udade uKhethi uthe kusasa nje mzalwana uphile, andazi noba ndakube ndikubone nakwakhona, loo nto iphantse ukundibulala. Yabona, ucinga uba uyaluphala kunjalo. Thandazela ukuba uThixo abagcine nomzalwana uKhethi ixesha elide. Makhe ndimxelele, asazi uba siya kuba kunye ixesha elingakanani na. Andazi uba ndiya kuba nani ixesha elingakanani na. UThixo usenokundibiza ndiphume ehlabathini, usenokundibizela kwenye intsimi yomsebenzi, usenokukubizela kwenye indawo, asazi.
Kodwa masamkele, masingakuyeki oku kudlulele phezu kwethu nje. Masikuthabathe kulapho eBhayibhileni apha izekelisa yonke enye into kwaye ukuba nje bendinexesha lokwenza. Awunokwenza le mini enye, niyayazi loo nto. Bendinokuyihlanganisa yonke loo nto. Khangela ukuba kwethu ngala myalezo phaya, nayibona into eyenziwa ngumoya oyingcwele phaya eludongeni. Andizange niyibone bangapha bekhona ngoko. wehla kanye wazoba kwainto enye ingelosi yenkosi. Yabona, inyaniso, ungavumi uphulukane nayo. Bambelelani kuyo bantwana, bambelelani koko. Khumbulani, yakhelani phezu kokholo lwenu isidima, ulwazi, umonde. Ngoku apha ndicinga ukuba bendinesiqwenga sephepha apha uba ndiliwisanga kwenye indawo ngoku bendishumayela. Nali apha kanye, enkosi mzalwana, enkosi kakhulu. Ukuba ufuna ukulijonga ubone ukuba kukho nto apha unokuthi ube nako, mhlawumbi uthi kanti ngumzekelo ongconwanyana kunalo ulapha. Ukuze ube nokukhuphela okunye oku, ndiza kuyincamathisela apha, ningayijonga ke ngokuqinisekileyo niyichwetheze. Ngoku ndifuna ukuba niyithabathe, niyifunde nzulu, niyithelekise, ukuze ke nisebenze ngayo. Ningayifundi nje niyithelekise, kodwa nisebenze ngayo xa sukuba nisenza njalo. Yithabathele ikuni ngokunyanisekileyo. Musani ukuthi hayi ndikuthandile ukuyiphulaphula, mna ndiyivuyele okwam. Kodwa ukuyiphulaphula uze uyamkele kwahlukile. Yabona, yabona, kwahlukile. Yabona, kukho imibandelalungelo esixhenxe ukwenza isimo sikaThixo. Kukho isigaba ezixhenxe zebandla athe uThixo wazisa ngazo isibandla kule mibandelalungelo. Waye ke ube nezithunywa ezisixhenxe ukwenza oko. Sisixhenxe, isixhenxe, isixhenxe. Yabona, isixhenxe linani lokuphelela likaThixo, isithathu linani lengqibelelo likaThixo. Ngoko kukho isithathu nezithathu ezisixhenxe. Ingoko ezibalo olo hlobo, ingoko moya, ngokwelizwi, ngobungqina bukamoya oyingcwele. Yonke igqibezelele into okunye. Masiyifunde nzulu, masongezelele kukholo lwethu ezi zinto ukuze sibe nokufikelela kwisimo esizeleyo sikaKristu. Sihlanganiswe ngothando lobuThixo, ukoyika uThixo. Sinokuhloniphana ekuseni yethu, intlonipho enzulu omnye komnye. Ukuthanda abazalwana nodade, kungabikho bukrwada, kungabikho nto yimbi ibe bubunyulu bokuphila ngomoya oyingcwele. Nihlale kunye ube ngumKristu, uhambe ngokholo. Masithi isidima sikaThixo siphepheze siphumele kuwe. Maluthi ulwazi lukaThixo kwakufika kwakulungileyo nokubi. Xa usathane esizisa into engeso sivalo ngokuchanekileyo, hamba umke kuyo, yinyaniso leyo. Ndiyaqikelela ukuba apha abapostile abazange benze njengathi, bajikeleza mhlawumbi abe yindoda imazwi ambalwa de afike epulpitini. Babengena benze into abamele ukuyenza, bahambe baphume. Ewe mhlekazi, babe namandla, babe nesidima. Babengena ngqoqo namntu, babezazi apho emikhona. Kuphela ke oko babemazi lowo bakholwa kuye. Baqhubeka njalo behamba kumoya besenza kuphela. Kanye njengoba ndanditshilo ngobunye busuku, ukunqwala nje okunye okuncinane yiloo nto kuphela kwakufanele ukuba ayenze uThixo. Emva koko akukho nto yayinokubemisa. Babengabuzi, bengafundi, oh badinwe njengokuba sisenza. Ukuba bangenza le nto naokanye leya, babephuma baye bayenze nakanjani na. Ukunqwala nje okunye okuncinane okuvela kuThixo kwakuyenza loo nto, yiyo leyo. Ngoba babesazinjani ukuba kunqwala okuvela kuThixo? Babenazo zonke ezimilo zilapha, yonke le mibandela lungena. Ukunqwala nje kokuqala okuncinane kukaThixo, babekuthelekisa nayo yonke intwana yoku neyelizwi lakhe. Babesazi ukuba yayilizwi likaThixo na, banduluke bahambe. Kungekho mfuneko yakwabahlupheke nangayiphi na enye into, wakuthetha uThixo babehamba. Siyathetha, uThixo uthetha nathi sithi, ngoko siza kuqalisa, siza kubona ukuba singaba nakona ukuphila ubu bomi. Into yokuqala, uyazi kubekho umntu okuhluphayo. Ngoko ngokuqinisekileyo ngusathana lo. Ukuba ubunokumbona nje zama ukwenza ukuba ndingezi kule nkonzo kungale ntsasa, kufuneka ukhe ube nayo loo nto ngelinye ixesha. Oh Thixo nenxeba, kufuneka ndilwe lonke ixesha ndikhe ndathetha ngenkonzo. Ukuba ndiza kuthandazela umntu ogulayo, kukho umntu ofayo ongasindiswanga, kuyawungena iminxeba ebengamashumi amathathu ngemizuzu elishumi ukuba inganako ukhawulezo olo hlobo ezama ukundibambezela kuloo nto. Oh mzala uBranham, kufuneka wenze oku, kodwa kukho umphefumlo osemngciphekweni. Ngobunye busuku ndabizelwa kwenye indawo, umfana ndandithetha naye apha ezantsi kule ndawo kuthiwa yintoni, isupermarket, kwiminyaka embalwa edlulileyo. Wasuka wabalinxila, ndandiyazi loo nkwenkwe, inkwenkwe entle elungileyo kodwa yayingumoni. Waze ke unina watsala umnxeba, ndiyacinga uba watsalela uDoc kwakambalwa, waze watsalela uBilly. Ekugqibeleni ndawufumana loo myalezo. Ndathi ndawukufumana loo myalezo ngokunyaniseka nokuthembeka, ndizange ndaba nawo njalo umlo ebomini bam ukuze ndibe nokuya kufika kuloo nkwenkwe. Ndandakufika olo sizana lo mfo lalisendingasenakundazi, yayilele phakathi apho ingekho zingqondweni ithetha nje. Utata wayo ezama ukuyimbambazela isithi, Sithandwa, loo ndoda ke imalunga namashumi amahlanu ananye eminyaka budala. Isithi Sithandwa oku iphinde ngenxa uthule zama ukuvuka iingwalano zakhe ezindala zibungaka ubukhulu ukujikela. Loo nkwenkwe yayinomhlaza kangangoba kwakungekho nto iyo ingumhlaza nje ngokupheleleyo. Onke amalungu omzimba wayo ayenomhlaza, nomsinga wegazi layo wawungumhlaza. Yonke into nantso ke izama ukuphakama ibhuda njalo. Ndayibamba ngesandla ndathi, Woodro, Woodro, ngumzalwana uBrenham lo. Utata wayo wathi, awumazi ngumzalwana uBill lo, Woodro, ngumzalwana uBill lo. Wathi, olo hlobo nje. Utata wakhe wamjonga wathi, Billy, ufike emva kwexesha kancinane. Ndathi, akukhe kube semva kwexesha. Ulapha, ndilwe idabi. Amanye amakhwenkwe ke, amakhwenkwe angamanye angaboni, ayemi apha. Ezinye zezizalwane zakhe, ndathi, niyabona bafana, silungiseleleni. Ngoba niyeza kule ndawo. Kufanele ukuba nize kanye kule ndawo. Yabona, mhlawumbi ayisayi kuba ngumhlaza, isenokuba kukuba wehlelwe yenye into ethile phaya endleleni ephezulu, sophela ukufa. Uya kunyanzeleka ukuba nifike kuyo. Sathetha nawo, ndandilinde ukubona into omoya ayakuthima ndiyenze, ndilindile. Into yokuqala endiyaziyo ndemva okwakunqola kuncinane, ndibeke izandla. Ndajikela ndathi, thobisani iintloko zenu. Bazithobisa iintloko zabo bonke, isibini okanye isithathu sabafana babelapho. Ndabeka izandla zam phezu kwakhe ndathi, Nkosi Thixo, mayibe nokwazi le nkwenkwe into eza kuyenza. Ngoba imele ukuhlangana nale nto. Iyafa loSathane oyibhijele iyahamba ke ngoko. Izisele zikusayo ekufeni. Nantsi apho ikhoyo ikule meko. Ndiyathandaza ukuba ube nenceba kuyo. Ndaze ndakuyithandazela ngentsasa elandelayo yayichophile incokola notata wayo. UPastor Rogers. Ngoku bebenditsale umnxeba ezantsi phaya esibhedlele kungekudala. Ndandiphaya ngaloo mini emva kokuba ndandishumayele phaya ngaphandle eMiddletown. Apho kwaphiliswa khona uGeorge Carter omncinci. Niyakhumbula nonke. Kwakulapho umzalwana uSmith umshumayeli ombuyisile wathi ukuba umntu ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu makaphume phantsi kwentende yam. Ngolo hlobo nje phaya phezulu eTottenford ngoku yandandibambe laa ndibano phaya phezulu. Oh, wandigweba ngayo yonke into onokucinga ngayo. Andizange ndithethe nale mdala. Waqhubela phambili nje ndani nomyalelo. Inkosi yayindibonise umbono kukho imvana phaya ezantsi ibambeke endaweni ithile entlango. Niyawukhumbula umbono lowo nini wonke? Ndiyaqikelela ukuba niyawukhumbula. Niyawukhumbula? Kulungile. Ngoko ndandihamba ndinqumla entlango ndiyikhangela. Ndaye eTottenford umzana uRight lowa uyazi ukuba saya, ndandingayazi into emandiyenze. Ndathenga ibhokisana yesepha ngedayime. Ndandiza kuphuma ndiye apho, ndime apho, ndishumayele kuloo ndawo. Wathi uza kunyuka aye encotsheni yenduli ukuya kurhweba. Ndathi ndiyahamba naye. Kwakho icawa endala yamabhaptize lapho ikhala ibhungane. Yathi inkosi kumbima apho. Ndathi ndikhuphe apha kanye mzana uRight ndaza ndema. Wenyuka ke waphinda wabuya, ndenyuka ndaya phaya, andakwazi ukulivula ucango. Ndathi inkosi ukuba ukho kule nto ufuna ukuba ndingene apha kule cawe, ndivulele ucango. Ndahlala phantsi apho ndacinga. Ndeva kukho umntu ozayo wenyuka wathi uphila njani, wathi ubufuna ukungena kule cawe. Ndathi ewe mhlekazi, wathi ndinaso isithixo. Ndaqalisa inkonzo, iveki yokuqala kwabakho nto konke. Ubusuku bokuqala benkonzo yangumzalwana uRight nosapho lwakhe. Into yokuqala uyazi ekupheleni kweveki babengakwazi nokuma kweso siza sabo. Nangoko lo mvana yayingekaveli. Umzalwana uHall wasinziwa ngelo xesha ngumlungiseleli phaya ngoku. Andizange ndibe nakuyifumana apho yayikhona le mvana. Emva kwethutyano kwibandla likaKristu emazantsi enduli apho laa ntombazana encinci neminyaka elithoba eneenyanga ezisibhozo yayingazange ishukume ilele apho yayilapho. Niyalazi nonke ibali. Ewe mhlekazi, ngaloo njikalanga xa uPastor Rogers ijoni elidala elikhulu elomeleleyo emi apho. Ndaphuma ndaye laye limi apho ibandla likamzalwana uSmith ukuze lindihleke lindenze intlekisa ngenxa yokubhaptiza egameni likaYesu. Ndaphuma ndangena kuloo manzana odaka seTottenford apho kwakukho umlanjana ugquma kangangoba unokuba nako. Kwaphuma amadibona ambalwa ahamba nam. Ndathi ndimi apha ngale njikalanga ngokumela izibhalo ezingcwele zikaThixo. Ndathi ndifunde eBhayibhileni apho wathi uPetros, gukukanonke ngabanye ndibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze ndixolelwe izono. Ndaguquka ndanikela incwadi leyo kwelinye lamadikoni. Ndaphuma ndaya ndathi, nabani na ofunayo ukuguquka ezonweni zakhe ungonokungena yeza. Ndaphuma ndaya ndangena emanzini ndaze ndathi, khangela ngokungathi kumingelosi zihleli kwigatya ngalinye lomthi. Ndangena ke onkosi malunga nelo xesha kanye ndaze ndibhaptize babini okanye bathathu ibandla lakhe liphela. Abo bafazi benxibilokho ezintle zesilika bawabetha loo manzi bekhwaza ngamazwi abo onke. Ndalibhaptiza ibandla lakhe lonke egameni likaYesu Kristu. Niyayazi loo nto, ndinawo umfanekiso wayo. Nantso ke yayintoni ukongezelela kwisidima sakho, yabona? Uyeke nje uThixo uyayazi uba makayenze njani na. UThixo uyazi uba makazenze njani na ezi zinto ukuba zenzeke. Bangayithetha into abayifunayo, ayenzi mahluko, qhubeka nje uhambe. UPastor Rogers emi apho wakubona loo nto wathi, ngoko ndiyakholwa ngentliziyo yam iphela. Waphuma weza wangena emanzini enxiba impahla yakhe exabiso wabhaptizwa egameni likaYesu Kristu. Malunga neminyaka emithathu okanye emini edlulileyo bandibiza apha ezantsi esibhedlele eNew Albany. Wayelele apho enomhlaza umdle wamgqiba. Oogqirha bamnika nje ukuba uya kuphila kude kube intsasa elandelayo. Wathi uyafa ngoko fika ngokukhawuleza. Ndehla ndaya kwelo gumbi ndathi ndakuya ndimi apho ndithandaza. Wathi, Billy, kukho umnyama wezulu ogungelela khona. Ndaguquka ndajonga ndathi, Basti, ngumnqophiso awuzikufa umnqobiso wegazi uyakusindisa. Ndambeka izandla ndathi Nkosi Thixo, ngala mbono uphaya ubonisa ukuba ulapha umnqobiso wakho ngokuba ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ndambeka izandla ngako ke phila wathunyelwa ekhayeni lakhe. Malunga neminyaka emine ukuya kwemihlanu, malunga neminyaka emine ndandiloba ndisitsha ndinyuka ngomlambo nento yonke ndiqhubeka. Umhlaza ke sowuthe waba kumizo wesisu wawuqinile uliqhina elikhulu elilukhuni. Oogqirha abona abakhulu besibhedlele bamxela ukuba babe nendlela ethile yokumsebenza ngento esisinyithi enokulolula ukuze kube nokuvuleleka ukutya kuhle. Ukutya kuthe chatha ngexesha kwakunzima kuye ukuba afumane ukutya okwaneleyo. Kwakufuneka bathi chu kakhulu xa etyayo. Waya ukuze yenziwe ndandingazi ukuba wayelapho. Baze bathi bakumqhaqa bafumanisa ukuba iyamxhuzulisa waze waba nokufama lungu. Wafa icala ukuya kuma izantsi ngolu hlobo. Inye kuphela into wayekwazi ukuyenza kukhala ngokungagqibekanga. Wathabatha usiba kanje wabe qhubeka wazama ukubhala ingcangcazela isenjenje ngesona sandla sesakhe sokubhala. Icala lakhe lasekunxele life ukuya emazantsi. Isandla sakhe uYesu wasindisa ishumi elinethoba lamakhulu elivisayo wazake abana kulifumana. Ngoko ke inkosikazi yakhe yathi, mzalwana uBranham andazi uba uthetha ukuthini nangale nto. Ndathi inkosikazi Rogers into athetha yona kukuthi kwakwishumi elinethoba lamakhulu elivisayo ukusindiswa kwakhe wabhaptizwa egameni kaYesu Kristu phaya ezantsi. Ngoku ke yiloo nto ehlawulayo akoyiki ukufa. Nkosi Thixo, sindisa ubomi bakhe. Ndithandaza egameni likaYesu ukuba busindise ubomi bakhe. Ndambeka izandla oko kufaka umzimba kwamyeka kwayeka nokuphuzula. Wavuka ebhedini ngoku uphilile unika ubungqina. Yongezelelo elukholweni lwakho isidima. Wongezelele esidimeni sakho ulwazi. Elwazini lwakho ukuzeyisa. Ekuzeyiseni kwakho umonde. Kumonde wakho ukuhlonela uThixo. Ekuhloneleni uThixo kwakho ukuthanda abazalwane. Ekuthandeni kwakho abazalwane umoya oyingcwele uyakuzake uKristu. Ngokuba kanye apha ngaphantsi kwakhe umoya oyingcwele ungumoya kaYesu Kristu ungena ebandleni khona ukuze ubonakalise ezo zimo. O Nkosi, sengumkhono emva kweshumi elinesibini. Ndiyazi njani le nto ngoba wandithanda kuqala. Ndibhambathisa kuye kusasa njengentliziyo yam yonke ukuba ngoncedo lwakhe nangobabalo lwakhe. Ndiyathandaza ukuba ndifune mihla yonke ndingaphezi ndide ndizive zonke ezimfuneko ziphepheza kwesi simo sam sincinane sidala. Ndide ndibe ngumbonakalaliso kaKristu ophilileyo. Uba waba sisono njengam ukuze ndibe bulungisa bukaThixo njengaye. Wathabatha indawo yam Nkosi, mandithabathe yakhe ngoku. Ngokuba seso sizathu awasifelayo. Bangaphi awaya kubhambathisa loo nto inye ngoba balo lukaThixo. Sizithobile iintloko zethu ngoku siphakamise izandla zethu.
This church pledges the full stature of Jesus Christ.